Good morning, friends.
Ngani sanibona ekuseni bangane, kusekuseni okuhle futhi kuyisikhathi esihle ukuba lapha. Ngiyajabula ukuphila kulokhu ukusa nokuba lapha nebandla futhi. Ziningi kakhulu izinto ezingenzeka ngesikhathi esifishane kangaka. Kodwa sazi ukuthi isikhathi sini esizobizwa ngaso ukuba siphendule phezulu enkantolo enkulu futhi sifuna ukulungela noma ngasiphi isikhathi ukuze sibe nokuthula. Kuthi ngiyabonga kakhulu njengoba ngithe kusobala ngangilapha ngesonto ebusuku futhi ngangikhuluma nabantu. Ngashumayela ngesonto ebusuku futhi ngifuna ukubonga umfowethu Robertson futhi nonke nashaya mayelana nokujabulela lo mlayezo wangesonto ebusuku nezinto zonke. Kuthi ngakho mhlampe angicabanganga ukuthi ngangizokhuluma ngehla nje futhi ngabuka umfowethu Neville nomphimbo wakhe uthe ukuba njengohlobo olukhulu lwenyosi ezakhela yodwa ezansi lapho. Futhi acabanga umfowethu bandla uma ngempela engibiza kulo busuku ngizosiza noma ngenze konke engingakwenza ngoba ngiyazi ukuthi lokho kuyini uma ukhathele futhi ushe izwi futhi ushumayele kanzima ngalokho busa futhi ngakho ngamkhulumela ke ngesonto ebusuku futhi ngakho ngiyanibonga kakhulu. Manje kunezicelo eziningi bathi ezomkhuleko futhi ngakho nje asikhumbule zona kuqala zonke lezicelo asikhothamise amakhanda ethu manje. Baba wethu wasezulwini kulotshiwe ukuthi sifanele singene emihlanganweni yakho sinokubonga ezinhlizweni zethu sazise izicelo zethu emihlanganweni yabangcwele. Futhi sineziningi izazo kulokhu kusa ziningi kakhulu ngangokuthi asazi ukuthi sizozibiza kanjani ukuba uzinake kodwa uyazazi. Uthi ziningi okungakhulunywanga ngazo uyazazi futhi. Ngakho sikhuleka ngezinhliziyo zethu zonke njengoba senzile ngesonto ledlule ebusuku ngokadade wethu Shepherd, umntwana kamfowethu Shepherd. Lapho ngenkathi zobuya umoya ongcwele wathi akanapholiyo uzophila. Sinokweneliseka okunjani pho uma sizwa kuwe. Manje siyacela kulokhu kusa ukuthi uzosipha lezi zicelo zokugula zekhaya elishonelwe zabathandekayo nakho konke lokho okukhulunyiwe. Baba, sikhulekela ukuthi uzokhumbula lowo ngamunye. Futhi nginikela umkhuleko wami nomkhuleko walaba bantu phambi kwakho oqoqelwe ndawonye futhi wathunyelwa kuwe egameni likaJesu Kristu. Sizwe Baba, siyakhuleka. Amen. Ngifuna ukunibonga nonke ngamunye ngamunye ngemikhuleko yenu ngami ngisa. Niyazi nganginokukhuma okuncane ezansi enkanjini ezansi lapho. Nosathane wazama ukungibulala futhi ikusobala wayengeke akwenze. UNkulunkulu wengaqedi ngami nokho ngani ngeke nje akwenze kuze kube sekuphelile. Uma uNkulunkulu eseqedile khona ke sengilungele. Kodwa umngane wami olungile umfowethu Wood ezansi lapho yizihawu zikaNkulunkulu nje kungenjalo ubeyovele nje atholwe lapha ezansi futhi hayi lapha enhla. Kwakuthi akube ukuphuma kwamathani okuhlanu noma okuyisithupho okwakuseduze kobuso bami kanjalo akuzange kungilimaze nakancane niyabo. Kwakwepha ubuso bami kancane ngakho lokho kodwa sekuphelile konke manje indawana encane nje esasele lapho. Ngakho ngifuna ukubonga umfowethu nodadewethu Dawu ngapha umfowethu Brown nabo engiqonda ngengxoxo yocingo ukuthi baxoxela ndawonye iqembu labantu futhi bangikhulekela. Ukuthi ngilokho into ethize kwenza ukuthize kuwe. Niyazi ukhulekela abanye nakho konke bese kuthi ke uma uthola ukuthi kukhona okukhulekelayo uma udinga lokho kusho okukhulu kakhulu. Uthi ngiyazi abaningi benu abazange bashaye ucingo noma yini kodwa nenza okufanayo nje futhi lokho kusho okukhulu kakhulu kithi. Uthi ngaleso sizathu akungilimazanga uNkulunkulu wangivumela ngaphila futhi ngakho ngibonga ngempela. Manje nginezinye izimemezelo ngaphambi nje kokuba sibusise laba bafu abancane. Manje kulo busuku kukhona inkonzo eTabernakele nani nonke eniza lapha eTabernakele niza ngqo enkonzweni lapha. Futhi ngakho ngizokhulumela umfowethu Ronald kulo busuku enhla lapha emgwaqeni omkhulu omunye bafowethu abasivakashele. bese ke kuthi nje ngingabuyela emuva uma nginobunye ubusuku ngifuna ukuya kumfowethu Junior Jackson bese ke ngi lo mfowethu eSelisberg simkweleta ubusuku enhla lapho futhi ngakho sifuna ukwenyuka siyombona umfowethu ngale eUtica singene kulobusuku uma singaphumelela Ngaleli viki ngiya eGreen Bay eWisconsin njengoba nazi emingutheleni yesifunda sosomabhizinisi weFull Gospel. Ngesonto elizayo ngikuleso sikole esiphakeme ngi-enhla lapho engangikuso ngesikhathi esedlule lapho ngiyalikhohlwa igama lalelo holo lesikole esiphakeme. Kuthiwa yini? Maida? Stephen Maida? Yebo, kulungile, ihholo lesikole esiphakeme. Bese ke ngomsombuluko ngisemingutheleni ngapho lapho engabamba khona ingoxo naleyo nhlangano yabefundisi eChicago ngesikhathi esedlule lapho. Kuleyo ndawo nge umhlangano wokuvalelisa kumfo wethu Joseph Jose oya eTanganyika, iTanganyika ngikholwa ukuthi uyibiza kanjalo naseKenya, naseThekwini nakulezo ndawo enza amalungiselelo emihlangano yami ezayo yasekwindle naseAfrika nakwiNingizimu Afrika. Kuthi-ke sicela nisikhumbule emkhulekweni kule mihlangano. Bese-ke siyabuya manje angazi noma nginaso yini isikhathi sokuthola olunye usuku eTabernakele noma cha ngaphambi kokuba siyeke enhla eNyakatho Carolina bese kuthi-ke kusukela lapho siye eNingizimu Carolina bese kuba-ke kuyo yonke indlela ngale eCow Palace naseLos Angeles eNingizimu Gate. Futhi kulapho engethemba ukuhamba khona futhi ngibone umnumzane Witherby lo owenza isibhamu igobolondo elaqhumela phakathi. Akazange abe nendawo yekhanda, wayihlehlisa kakhulu futhi wadedela igobolondo laphushekela emuva esikhundleni sokuba liye phambili. Kwakuyisibhamu esidala ngangisanda kusithumela kuye nje waseke esesibhola-ke wase esenza siba uhlobo olwehlukile lwesibhamu. Ngase ngifaka igobolondo kuso ngase ngisiphakamisa kuba ngidubule futhi lona awu laqhumisa isibhamu amayadi angamashumi amahlanu macala onke kimi kanjalo futhi lancibikalela esandleni sami. Umgobho waphuma emgqeni ongamayadi angamashumi amahlanu ibhawodi laphuma layothi ngqi emva kwekheji lenyamazane enez impondo ezingamagatsha amayadi angamashumi amathathu amashumi amane emva kwami nezicucu zezingcezu zandiza futhi zashaya ixolo lezihlahla nakho konke okunye. Ngakho lokho kwakusondele kangako esweni lami cishe ngeyintshe lilodwa nje lapho okwaqhuma khona kanjalo. Futhi ukuba kwaqhuma naleso sibhamu siyoma amaphawundi angamakhulu angamashumi ayisithupha nesishiyagalolunye amandla qobolwaso ngaphandle kokuqhuma. Ngakho ungazibonela ukuthi kwakungakanani kuso ukwenza lokho. Futhi niyakhumbula uma siyophumisa lokho sasiyophumisa ikhanda lami namahlombe futhi niyabo. Kodwa kwakukhona inkosi yami lapho asizange ngisho sidedeleke ukuba singilimazi sangihlwepha nje ebusweni nocezu oluncane lwangena ngaphansi kwaseceleni kweso lami lwenza iringi ngasekuboneni ngakho aluzange lukuthinte ukubona lapho ucezu lwangena khona. Esisodwa sezicucu ezinkulu ezabhajwa ogebhezini sazungeza iso futhi asangangena esweni ngakho owe. Esikhathini esingezithi sedlule niyakhumbula nganitshela ukuthi yahlangana nami ekamelweni yase-ithi ungesabi ngokuba ubukhona bukaJesu Kristu ubungehluleki neze bunawe kuze kube phakade. Ngakho lokho kuyakufakazela ukuthi ukhona. Udokotela owabheka iso lami eLouisville wathi bambhayela bamphendula udokotela Sam Adder ezansi lapha umngane wethu futhi wathi into kuphela engingayisho ukuthi inkosi yayihlezi lapho ngalokho kusa nenceku yayo ukuyivikela kungenjalo kwakungeke kusale ngisho ikhanda namahlombe kuyo. Ngakho yaba yinhle ngempela kimi futhi ngiyakuthokozela lokho kungisondeza kakhudlwana njalo kwenza ukwehluka okuncane. Kwase kuthi-ke izinsuku ezimbili emva kwalokho izinsuku ezintathu emva kokuba ngiye emhlanganweni wami lapho enganginohlu eCanada indoda ingazi lutho ngalokhu yangibiza ukuba ngibuye futhi kwadingeka kuba kuhlehliswe umhlangano. Niyabo ngangiyobe ngiyisemgwaqeni phandle lapho kuba into ayenzekanga kanjalo niyabo. Futhi ngakho-ke ukubizwe ngibuye futhi kudingeka ngithathe umhlangano waseCanada futhi lokho kuzoba ngoJulayi amaviki okugcina kaJulayi bese-ke ngiya eDawson Creek bese ngiya e-Anchorage e-Alaska inkosi ithanda. Manje akukho namunye wale mihlangano enginokuholeleka ukuba ngiye kuyo nowodwa. kodwa angicabangi ngokuhlala lapha lonke ihlobo ngihlezi khona lapha nabantu befa ndawo zonke. Kufanele ngihlwanyele izimbewu noma kukuphi kungenandaba ukuthini. Uma ingaqhumi, uma izinyoni zomoya ziyithola, uma noma kuyini, ngifuna ukuhlwanyela izimbewu ngoba inginika ukuthiza ukuba ngikuhlwanyele. Ngakho ngizohlwanyela imbewu noma kanjani.
Now we have a time here that
manje sinesikhathi lapha manje abantu abaningi abakubiza ngokubhapathiza izingane ezincane enkolweni yobuKristu. Awu kulungile uma nenza lokho, lokho kukini kusobala abazibhapathizi ngempela bavele bafafaze amanzi phezu kwazo. Kodwa kimi ngithanda ukuhlala nje nalokho iBhayibheli elathi akwenziwe. Ngakho-ke lokho nje okwashiwo yizwi yilokho engifuna ukukwenza noma ikuphi nje elakushoyo. Uthi manje angitholi ndawo eBhayibhelini eTestamenteni elidala babeletha abantwana babo ukuba bazosokwa ngokwenyama, abesilisa abancane nomama anikele umnikelo wokuhlanzwa amahobe amabili noma iwulu. Kodwa eTestamenteni elisha indawo kuphela engingayithola esikhumbuzweni sale nkonzo enkulu kwakungukubusiswa. Baletha abantwana abasancela kuJesu, wayesebaqukula wabagona ngezingalo zakhe wababusisa. Yilokho okwenziwa abazali bangosuku lwakhe. Nempilo yakhe yayiyisibonelo salokho esifanele sikwenze. Niyabo, lezi zinto wazenza zibe yisibonelo. Manje sithatha abancane nje bese bebaletha kithi bese sivele sibaphakamisele kuNkulunkulu futhi sicele izibusiso zikaNkulunkulu phezu kwabo, bese sikhuleka umkhuleko wokubusiso ovela kumama nobaba kuNkulunkulu lapho benikela umntana, bese sibabusisa egameni likaJesu Kristu baze babe badala ngokwanele ukuba babhathizwe egameni likaJesu Kristu. Kuthi manje wathi noma yini esikwenzayo ngezwi noma ngesenzo sikwenze konke egameni likaJesu Kristu. Ngakho yilokho esifisa ukukwenza. Kuthi manje udadewethu esazolishaya kancane leli culo elincane, dadewethu esinalo lapha, bangeniseni nomama nobaba onalezi zingane ezincane engakaze ibusiswe enkosini. Uma nizobaletha manje ngenkathi ibandla sibaculela kancane manje.
Amen. Bring them here. Bring the little ones to Jesus.
Ngiyabathanda laba bafo abancane, kukhona okuthize ngabo okumnandi kabi. A blessing to the home,
a great stepping stone to the church.
Hallelujah.
Granted, Father, I give to you Jonathan Davis in the name of Jesus Christ.
Amen.
God can give us grace and help to raise him the admonition of God. Bless you, Jonathan Davis. Now, this is why he's quite young. Or is it she? He? Another preacher coming on, I hope. What's the name? Micah. I'm speaking on him this morning. Micah. Edward. That's a fine name. Now, my wife could do this a lot better when it comes to holding him. Well, I'm always afraid I'll break him under little. What a sweet little thing. Them little eyes just looking around. He's so little. How old are you? 1 month old. Let's bow our heads. Heavenly Father, this young couple again walks up here and offer to you the results of her union of the night you have given them to raise in the admonition of God. Bless this little Micah. God, I pray that you'll make him a man like Micah in the Bible.
Yes,
grant it, Father. Give to him the blessings of God. Bless his father and mother. And make him an inspiration here on earth, a great stepping stone for the cause of Christ. And now, hear us, Father. I present to you from the arms of the father and mother to the arms of God, little Micah Edwards, in Jesus Christ's name. Amen.
Amen.
May the Lord bless you. Bless you, his father and mother, to raise you in the admonition of God. I'll be with you.
Oh, ngiyabathanda laba bafana. Wonke nje ngamunye uyingane enhle ukuze dlula zonke ezweni. Akukho sidingo nje ngenkathi ngiletha uJoseph omncane ekhaya. Lo kwakungu ngempela ngumfu omncane omubi ukwedlula bonke engake ngababona. Kodwa unina nami sacabanga ukuthi wayengunodoli. Kodwa kuyileyo ndlela niyazi lokho sicabanga lokho nje angazi kulokhu ukusa abanye bamalunga akithi lapha akukhona manje leliso linomuthi ibeladona kulo elifikiza kakhulu kodwa udadewethu Nash wabuza ngomfowethu Nash angazi noma ukahle yini ngabe bakhona na awu yebo ukhona ayibongo inkosi mfowethu Nash lokho kuhle manje udadewethu Edwards ngabe ukhona noma udadewethu Shepherd owayenentombazane encane egulayo na isiyaphila manje kuhle ngithole izindaba nento ibiyimizuzu emihlanu nje ngaze ngaba nabantu bangaphandle kwedolobha beze ngokuba nengcocishwano ngagijimela endlini ngase ngikhuleka futhi bathi umntwana wayengenwa uvendle izingalo nemilenze bekuba lukhuni futhi ngangena ngigijima ukuba ngikhuleke ngase ngithi ngizofika emva kwenkonzo etshelani ngatshela uLois ukuba abuye ashaye futhi atshele inenekazi ukuthi ngiyoba lapho emva kwenkonzo uma engifuna ukuba angibize futhi ngenkathi ngingena ukuba ngiyokhuleka umoya wathi akukho vendle uzophila ngehla awu sonke saba nomkhuleko lapha enkonzweni lokho nje kwakuxazulula.
Yes, ma'am. Praise the Lord.
Prayer. Yebo, ma'am. Ayibonga inkosi. Mkhuleko uguqula izinto. Awusho akekho lapha kulokhu kusa. Ngabe ukhona umkhwenyana na? Ngesonto ledlule ngigcina ukushumayela lapha ngesonto evikini kwakukhona umfo osemncane ehlezi lapha ngangilokhu ngimbuka ngacabanga cishe ngiyayazi leyansizwa futhi ngathola ukuthi yayiyindodana yalowo omdala esasifunda naye uJim Pool. Ngani sakhuliswa kanye kusukela sisengabafanyana sikhula nguye engaba nengozi ngaye yokudubuleka ngesibhamu esingebe ngalesikhathi kwase kuthi kamuva wayeseba nayo naye nomngani wami ngithemba ukuthi ngingamhola lo mfana aye kuKristu ngazama uyise kanzima kakhulu futhi ngikholwa ukuthi ngizokwenza namanje ngizomngenisa ngithemba ukuthi ngingamhola lo mfo omncane wayene ngamqalaza wayebukeka sengathi wayenenhle engikubiza ngokuthi manje angikwenzi lokhu ukuphawula kunoma ubani omunye kodwa ukungqangazela komoya wakhe ukuzwa okuhle ngikholwa ukuthi bekungethathi isikhathi eside kakhulu ukuholela lowo mfana kuKristu ngakho asimkhulekele kunjani.
And brother
futhi mfowethu asibone omunye umuntu obegula noma enye into engizama ukuyicabanga nje nokho sikhulekela bonke futhi uma ngezinye izikhathi uma uthumela isicelo khumbulani kothi nje ngingasithola umkami ukhona endlini ndawo ndawo ngiyacabanga ngakho uyazi kothi nje ngingathola isicelo ngiqonde ngqo elawini lami ngiya emkhulekweni futhi ngihlale lapho ngize ngizwe okuthize angalilahli nje ithemba ngolunye usuku ngenkathi udokotela Sam wayikhipha leyo nto esini lami wayezama futhi kwakumlimaza kabi kakhulu wayebeka ithawula ebusweni bami wathi angikwazi ukubona igazi likabhuti wami wathi futhi ngangibhukuda kulo niyazi wathi ngeke nje ngakwenza lokho futhi ngilisebenze yabo futhi ngakho wakudonqula lokho futhi ngosuku olulandelayo wayesesibhedlela ngakho ngamkhulekela futhi uphuma esephila kwase kuthi ngosuku olulandelayo umkakhe babengazi nokuthi yini eyayingalungile kuye abecabanga ukuthi wayengenwa uvendle niyabo yabo futhi bamkhulekela futhi manje usesekhaya uyaphila ngakho sangena ekamelweni udoc sangena e-office futhi sadonsa umnyango kanye wathi manje mfowethu Bill ngizokucela ukuthize wathi uzongikhulekela mina noBethi na ngathi asikhuleke ngakho nguye lo owaboniswa inkosi umbono ukuthi yakhiwe kuphi ikliniki niyayikhumbula indaba uma kwenzeka nikungabaza hambani ngakhona futhi nimbuze ngesinye isikhathi yebo kwathiwa nje ngenisa noma yimuphi umuntu wathi ngikutshele izinkulungwane eziyishumi zabantu yebo mfowethu kulabo abalapha kulokhu okusa nokufaka okuningi kukholwa ezinhliziyweni zabanye ngesonto lephasika ekuseni wabiza umphefumulo oligugu lapha owesithathu okwakungowesilisa wathi wayengowaseseymo futhi washo ngogcobo lukamoya ongcwele bakubiza ngoBill ngiyamazi owesilisa ngimazi kahle kakhulu futhi emva kokuba sesisukile lapha igama lakhe ngu-Isaac bambiza ngoBill yebo mnumzane niyabo igama lakhe langempela ngu-Isaac kodwa bambiza ngoBill umoya ongcwele awenzi maphutha ungongenasiphosise manje lokhu omunye ubekhuluma wathi nginamashumi amahlanu nantathu namashumi amathathu cishe iminyaka engamashumi amathathu nanye ngiyisemva kwepulpiti futhi ngimbonile ezintweni ezingamashumi ezinkulungwane izolo bengisezansi ezansi le eningizimu Kentucky khona impela emngceleni wasetennessee futhi bengihlezi esikebheni nomfowethu uDalton inkosi eyamupha bonke abantwana bakhe niyakhumbula ekuseni lapha ngenkathi eqala ukuphuma futhi wathi mfowethu Branham wathi ngikagele kuzoba lukhuni kuwe ukuba ulinganisele ngathi o mfowethu Dalton amashumi ezinkulungwane aphinduka amashumi ezinkulungwane ezinto ezinjalo wathi ubungezame ukubhala incwadi ngathi ngakho ngathi oh hey mfowethu Dalton ibingaze inqamule lesi sikebhe lapha i-encyclopedia incwadi ephethe izinhlobonhlobo zokwazi imiqingo nje yezincwadi zalokho engibone inkosi kwenza
and not one time has he ever failed
futhi akukaze nakanye ike yehluleke niyabo akukaze nakanye kodwa kuphelele ngaso sonke isikhathi ngibona ngiyakholwa manje uma ngingaphosisi intombazane kamfowethu Shepherd egqoke uhlobo lwengubo ebukeka isawolintshi ngicabanga lokho ngama ngakuyo ngokunye ubusha yayihamba yehla futhi ngacabanga ukuthi ngingahle ngidibelise intombazane engesiyo ngakho ngase wangahamba ngakho kwakuyimi engamayo dadewethu ngangicabanga ukuthi kwakuyintombazane kamfowethu Shepherd ngase ngizoyidibelisa ngoba ngacabanga ukuthi mhlawumbe imoto yakhe ngahle ukuba ifile noma okuthize sasiyolanda uBeki futhi ngacabanga ukuthi kungahle kube intombazane okungesiyo kodwa manje ngiyabona uhlezi nawo lapho ngakho ngikholwa ukuthi kwakuyintombazane eyiyo ngakho kwakuyimi lowo owama lapho ngase ngisuka ngihamba ngakho wonke umuntu uyayithanda inkosi uJesu na kuyamangalisa lokho kuhle nje futhi kuhle kakhulu amen awu mfowethu Willard siyajabula nje ukuba nawe phakathi futhi ubukeka ukahle impela nawe uma ngibona kahle ngempela babeli sesithi ukuba inyama ihembeka ebusweni futhi ngibukeka sengathi ngishaywe ngayo igcwele isandla futhi ngibone umfowethu Willard ngalobo busuku ngenkathi elele futhi ngempela ngempela wayebukeka emubi kabi kodwa ubukeka umuhle kabi kulokhu kusa futhi sinikeze izibongo nodumo kuNkulunkulu ngakho amen niyazi devela ngeke asibulale uNkulunkulu aze athi wozani manje khona ke sifuna kuhamba sifuni mfowethu Willard na kunjalo kuze kube leyo nkathi uzama kube yize nje yilokho kuphela inkosi uJesu usizo lwethu nesiphephelo sethu. Manje lapha ngikhuluma ngelule lapha kanti nje nginamahora acishe ayisithupha okushumayela kulokhu kuza. Manje sizange sazise asikhiphanga amatikiti nezinto ngoba sengivele ngimemezelile ukuthi ngeke ngibe khona lapha kodwa ukwehla nje futhi ngisize umfuthi Neville futhi nginibone nonke futhi ngibe nesikhathi esincane sehlanganyelo. Futhi ngasento edlule ebusuku umfowethu Roy Robertson angazi noma uphakathi lapha noma cha. Angikwazi ukubona ngokwanele ukubona ukuthi ukhona yini lapha. Wangibiza wase engitshela ngomlayezo. Nomunye washaya wayesithi bengimangele ngenkathi ukhuluma ngonkulunkulu ukuthi wasipha izinto zonke. Yabo wasipha usipha ukuphila zama ukukuthenga. Wasipha uthando zama ukuluthenga. Wasipha ukujabula zama ukuthenga. Wasipha ukuthula zama ukuthenga. Ayikho indlela yokukuthenga yabo ungeke ukuthenge. Nase ngithi wasipha ukufa. Omunye washaya wayese ethi Mshumayeli ngimangele ukuthi ubuqonde ephi ngalokho wathi ngacabanga nanga umfowethu Branham ezibophe yena ngalesi sosikhathi. Hayi uma iBhayibheli lisho njalo yabo. iBhayibheli lathi wasipho awu singenzani ngokufa na niyazi uPawulu ufika ekufeni wathi kufa luphi udosi lwakho na. Ukufa kusilawuli thina esikulawulayo kunjalo siphiwe zonke izinto. Base kuthi ke nganikeze siboniselo ngumfanekiso ngokuthi kwabanjani Israyeli emasha eya ezweni lesithembiso babengakazi balibone lelozwe babengazi lutho ngalo. Babe nesithembiso nje sikaNkulunkulu ukuthi ukhona izwe futhi lalidwele ubisi nezinyosi futhi lilihle futhi kuyindawo enkulu. Kodwa kwakuyi babengakazi balibone akukho umuntu owayeke waba lapho noma owazi noma yini ngalo kodwa babe nesithembiso salo futhi ukukholwa bagogobala obedabula ogwadula. Futhi sebefike ngo emgqeni omngcele babe neqhawe lapho eligama linguJoshua okusho ukuthi Jehova msindisi. Ngakho wawela eJordani wangena ezweni lesithembiso futhi wabuye nobufakazi ubonakalayo ukuthi izwe lalikhona. Ngiyakuthanda lokho ukuthi laliyizwe elihle indoda embili athwala isiqheke samagrebhisi laliyizwe elihle. Ngakho wabuye nobufakazi ubonakalayo ukuthi izwe ababezolidla lalikhona.
We are journeying to a land of immortality.
Manje ebandleni sisohambweni oluya ezweni lokungaphi. Izwe lapho khona kungekho kufa. Izwe lapho abafile bevuswa khona. Futhi saba nomsindisi omkhulu ekamlethu ukuthi Jesu kusho ukuthi Jehova msindisi othandekayo. Futhi wawela eJordani lokufa. Wawelela kwelinye izwe wase eyabuya futhi wabuya nobufakazi ubonakalayo ukuthi siyaphila emva kokufa. Amen. Ngakho ukuphi ukufa na? Wase kuthi wasipha izinto zonke. Manje sinesibambiso sefaleni. Ngangokuthi manje lalelisisani ngingathanda ukushumayela ngaleyo ndaba kodwa nje ngikuzwakala kahle kimi khona manje niyabo ukuthi sinesibambiso salokho ngokuba ngelinye ilanga sahamba esonweni futhi emva kokubhaphathizwa egameni lakhe futhi savuswa kanye naye ekuvukeni sikhishiwe esonweni ngeke sisaphinde sifune ukubuyela emumva futhi.
We are raised from sin with
Niyabo sivuswa esonweni nobufakazi ubonakalayo ukuthi sine sekungashiwo ukuthi sisekuvukeni kwakho konke ukufa. Niyabo uma sakwazi ukuvuka esonweni ngokukholwa kuye ukuthi uma kukhona isono ubani obengafuna ukubuyela emigqonyeni kaDoti yesono futhi na. Niyabo sedlula ekufeni singene ekuphileni. Niyabo futhi leso isibambiso. Amen. Leso isibambiso sokuvuka okuphelele. Wonke ukufa ngokwenyama nangokomoya sesikunqobile ukufa kwamoya ngoba sedlulile ekufeni sangena ekuphileni. Futhi njengoba u-Elijah wehlela eJordani ngolunye usuku futhi walishaya eno-Elisha futhi lehlukana lahlehla wase ewelela ngaphesheya ubuya nokuphindwe kabili. Wothi uma sishaya iJordani noChristi sithola ukukodwa kodwa uma sesibuya siza lokuphindwe kabili sinokuphila okuphakade ukuvuka esonweni manje sisekulungeni nomoya ongcwele bese kuthi ekubuyeni nokristu sibuye nakho kokubili ukuvuka kwenyama futhi sesivele sinakho ukuvuka komoya sinokuphindwe kabili kwakho njalo umfanekiso kaKristu nebandla uElisha noElijah angifuni ukuba ngiqale kulokho ngeke neze sifinyelele kulo mlayezo wamahora ayisithupha lapha yebo akusiyo inyama ethanjeni mfowethu Neville lokho kuseyikho okugcotshiweyo
kanijabuli
na niyabo asina akusekho kukhathazeka ukufa akulutho sinakho kungokwethu ngeke kwangilawula ngiyakulawula kanjani na ngaye owangenza umnqobi ngoba sengivele ngikunqobile ukufa ngakwenza kanjani na ngokukholwa kuye yabo ukufa kusesonweni ukungakholwa angisuye ongakholwayo ngiyikholwa ngivukile kuleyo nto ngavuka kuyisibambiso sakho konke ukuvuka kwami okuphelele kwenyama ukuvuka komoya yonke into yebo mnumzane yakuthola na ngakho sinakho ukufa phansi kokulawula kwethu ngojesu kristu onqobe ukufa isihogo ithuna kugula izinsizi yonke enye into wanqoba phezu kwakho konke futhi manje sivuke kanye naye sihlezi ezindaweni zasezulwini uma sikhuluma ngokomoya uKristu Jesu nazo zonke izinto ziphansi kwezinyawo zethu ngisho nokuvuka kwenyama kuphansi kwezinyawo zethu ngoba sikuKristu ngabe niyakuthola na umani kuthola phakamisani izandla zenu amen kuhle lokho inqobo nje umani kuthola kuhle lokho yabo ningavumeli manje kugcineni nje nikugcina engqondweni yenu yabo sedlulile kufeni sangene ekuphileni okwenyama okomoya ngandlela zonke nayo yonke into nazo zonke izinto ingeyethu manje ngenkathi izwe ngaphandle lapha lisathi siyahlanya kepha nokho umhlaba wonke ungowethu ngizowudla kanjani ube yifa na ngenkathi njengoba ngishilo u-Abrahama yabo wayesezweni lesithembiso uNkulunkulu walipha yena uLoti wathathwa ngezinye izigcwelegcwele ezingamambuka zihamba naye lowo ngumzukulwana wakhe lungele yonke into eyayikulelozwe yayingeka-Abrahama ngakho wayengesilo ibutho akazange alwe wayengenamabutho ayekanye naye wayenezinceku ezithile kodwa lapho ebona leyo nto ethize udevele wayefikile wasemphanga okuthize wawuyisithembiso kuye wahlomisa izinceku zakhe waso ethatha isikhali uqobo lwakhe wayengazi ukuthi wayezolinqoba kanjani lonke leli viyo lamakhosi izinceku eziyidlanzana nje kodwa uNkulunkulu wamtshela ukuthi kwenziwa kanjani futhi wehlukanisa iqobo lwakhe futhi wabulala ngokuceka amakhosi futhi ubuya enokunqoba ngani na wabeka ukukholwa kwakhe phezu kwesithembiso sikaNkulunkulu ukuthi yonke into kulelozwe yayingeyakhe noLoti wayeyingxenye yayo kunjalo wayeyingxenye yezwe ohe futhi lapho wahlangana noMelkizedeki futhi emva kokuphela kwimi awumbonanga nje u-Abrahama enyuka ngomgwaqo na wayengazi ukuthi wayeyibutho kodwa wazike ngaleyo nkathi ukuthi wayeyilo yebo mnumzane futhi wahlangana nalowo owanikeza isithembiso uMelkizedeki
Let's read out of the book of Amos. I'm going to speak this morning, not 6 hours.
Manja sifunde encwadini kaAmos. Ngizokhuluma kulokhu ukusa, hayi amahora isithupha nokho. Ngiyethemba ukuthi ngeke nebo ngendaba ethi indlela yomprofeti weqiniso.
And tonight the Lord willing I'm going to speak. Wothulo ubusuku
inkosi Thanda ngizokhuluma ngokuthi ukudedela amandla futhi ngakho inkosi ithanda.
Now I am
manje ngaziwa njengomgceki kodwa angisuye obhekayo kuphela noma yini engalungile niyabo kodwa ngisifanele sikubheke okungalungile
now if you're going to turn your recorders on now in the room
manje uma nizovula ezikhopha amazi zenu manje ekamelweni ngani kulungile ngifuna ukufunda manje kuAmose isahluko sesithathu noma yebo isahluko sesithathu sikaAmose ingxenye yaso nje uAmose sesithathu izwani lelizwi inkosi elikhulumile ngani obantwana bakwaIsrayeli ngawo wonke umndeni engawukhuphula ezweni laseGibhithe ngokuthi nginazile nina kuphela emindenini yonke yomhlaba ngalokho ngiyakunihambela ngabo ububi benu hamba ababili kanye kanye uma bengavumelananga na
will a lion roar in the
ingonyama iyabhoda ehlathini ingenampango na ibhongo lengonyama liyezwakalisa izwi lalo emphandweni walo uma lingabambanga lutho na inyoni iwele ogibeni emhlabathini ingenasihibe na ugibe luyaxhuma emhlabathini lungabambanga nakubamba na
Shall a trumpet be blown?
Ungabethwa icilongo emzini bangesabi abantu na.
Shall there be
umuzi ungehlelwa ngokubi ingakwenzanga inkosi na.
Surely the Lord will do nothing but
ukuba inkosi ayenzi lutho ingazambulanga izimfihlakalo yayo ezincekweni zayo abaprofeti.
The lion has roared.
Ingonyama ibhongile ngubani ongayikwesaba na? Inkosi uNkulunkulu ikhulumile ngubani ongayikuprofetha na?
His eyes must have got narrow.
Fanele ukuthi amehlo akhe ayeseze abamancane lapho emi ngalokho kusa egumeni ngaliya ngaphambili nje. Komuzi wase Samaria.
I can see his steady hands as it moved through his.
Sengathi ngiyazibona izandla zakhe zithulile lapho zisiphulula intshebe yakhe empunga. Ilanga elishisayo lalikhanya phansi.
He wasn't too glamorous to look at.
Wayengabukeki ekhanga kangako. Wehluke ngakanani kanjani umvangeli wesimodeni namhlanje.
His clothes was rugged. Shaggy looking beard.
Izingubo zakhe zazimahlihliki intshebe ebukeka ihlikizekile futhi wabheka phansi kulomuzi wase Samaria amehlo akhe eya ngokuba mancane lapho ebuka.
He wasn't much to look at, but he had thus saith the Lord.
Wayengabukeki kangako kodwa wayeno isho kanje inkosi waleso sizwe.
Perhaps a lot different
mhlawumbe kwakungokukhulu kakhulu ukwehluka kulomkhankaso odlayo inkosi eyamthumelela wona eSamaria kunalokho abavangeli bakithi besimodeni ababengaba yikho.
He wasn't equipped for such
wayengayihlomele imvuselelo enjalo njengoba besingacabanga ukuthi ufanele abe njalo namhlanje.
But remember, he wasn't a modern evangelist.
Kodwa khumbulani wayengesuye umvangeli wesimodeni wayengumprofeti wayengakhathali ngokuhloma kwesimodeni wayeno isho kanje inkosi wayengakhathali ukuthi wayebukeka kanjani nokuthi wayeyigqoke kanjani ifeshini noma ngabe izinwele zakhe zazikanywe kahle kumbe noma ngabe ubani wayembuka noma cha. Wayenezwi lenkosi futhi leyo kwakuyimpokophelo yakhe ejwele eletha leluzwi lenkosi. Wayengubani lo mfo na?
It was Amos the prophet.
Yep, wawungumprofethi uAmos.
Rugged individual.
Emahlikihliki engayedwa kodwa wayazi ukuthi wayemi kuphi, wayazi ukuthi wayenzani, wayengumprofethi weqiniso wezwi.
And the reason he had come to this city
is ukuthi eze kule idolobha wakuyingoba izwi lalize kuye.
And when the word of the Lord comes to a true servant,
uthi uma izwi lenkosi lize encekwini yeqiniso ifanele ihambe ngakhathaleki ngamathize thize noma kungakhathaleki ngobunzima ifanele ihambe noma kanjani. Noma ikulungele, noma iza ikuthanda, noma iyakufuna, noma ngabe yini enye, ifanele ihambe noma kanjani.
God speaking.
NguNkulunkulu okhulumayo. Uthi fanele uthwale lo mlayezo ngoba
he never goes for foolishness. He never goes for money. He never goes for popularity.
Ayeli bona neze ubula. Ayeli yona neze imali. Ayeli khona neze ukuthandwa ngabantu. Iya kuphela ngegama lenkosi ngenxa yento yodwa inomsebenzi ethunyelwe wona futhi ithunywe inkosi.
And he is the word of God because he's carrying the word of the Lord.
Futhi iyizwi likaNkulunkulu ngoba ithwele izwi lenkosi.
That is a true prophet of the Lord. My text is the way of a true prophet.
Lo ngumprofeti weqiniso wenkosi. Indikimba yami ithi indlela yomprofeti weqiniso kaNkuluNkulu.
This great fearless man of God prophesied in the days
Lona umkhulu umuntu kaNkuluNkulu ongesabi waprofetha ngezinsuku zikaJeroboamu wesibili.
I've got part of his history.
Inengxenye yomlando wakhe olotshwe lapha phambi kwami.
He prophesied about 13 years.
Waprofetha cishe iminyaka eyishumi nantathu yomkhankaso wakhe.
And Jerome was
uthi uJeroboamu wesibili wayengumuntu othi nje akabe isihlakaniphi nonekhono u-Israyeli ayenaye okwesikhathi esithize.
He was a man that had brought prosperity.
Wayengumuntu owayelethe impumelelo ku-Israyeli.
Israel was all flourishing.
U-Israyeli wonke wayekhuma kodwa waye kukhona okungalungile kuye. Wayengumkhonzi wezithombe. Uthi mina ngithi nje ukufunda lokhu ngolunye usuku ngathi nje ukucabanga ukuthi wakufanelana kakhudlwana nenamhlanje.
No matter how smart a man is and how
akunandaba ukuthi umuntu uhlakaniphe kangakanani nokuthi angenza kakhulu kangakanani nokuthi unempumelelo kangakanani, uma isuka kuNkulunkulu uyisikwelete esizweni usukile kuNkulunkulu nezwi lakhe. Angazi noma akufanelani yini nathi namhlanje lo othanda ukuhlala kwithelevishini ukubonisa ukuthi bahlakaniphe kangakanani, ukuthi banobuchopho kakhulu kangakanani.
But what if they got enough to take thus saith the Lord?
Kodwa ngazi noma banakho ngokwanele yini ukuthatha isho kanje inkosi.
He was a smart man.
Wayengumuntu ohlakaniphile kahle.
Israel was in a backslidden condition. Her preacher,
uIsrael wayesesimweni sokuhlubuka, abashumayeli bakhe, abaphristi bakhe, kanjalo futhi nohulumeni wakhe, wonke wayelishiyile izwi leNkosi.
Now they didn't believe that. They believed that they were with the word of the Lord.
Manje abakukholwanga lokho. Abekholwa ukuthi babe nezwi leNkosi. Kodwa kukhona indlela ebonakala sengathi yinhle kumuntu, kepha kuphela kwayo kuyizindlela zokufa.
Why was they wrong?
Bakungani bese putheni na?
What could a man believe that if they were wrong, a whole
Kumbe yini umuntu abengayikholwa ukuthi babe seputheni bonke ubupriest bomuntu izinkulungwane zabashumayeli nabapriest namakhosi nababusi bonke ababezisho ukuthi bangabakhonzi baNkulunkulu, kepha nokho bonke babe seputheni.
Then they didn't need a king for prosperity. What they needed was a prophet.
Manje ke babe ngayidinga inkosi ukuba babe nempumelelo. Abe kudinga kwakungumprofeti ngoba izwi lenkosi noma ukuhunyushwa kwezwi lenkosi kuze kumprofeti weqiniso. Ngezinye izikhathi ningabona ukuthi indlela yakhe iyinike kuyindlela emigoxigoxi ngempela.
When all the priests and all the preachers and
lapho bonke abapriesti nabo bonke abashumayeli nabo bonke ababhuli nohulumeni qobo lwakhe ebele naye, kepha nokho izwi lenkosi liza kumprofeti futhi lowo yedwa. Unezwi eliyilo nakuba wayenebhayibheli elifanayo nababe nalo, kodwa izwi lalikuye. UNkulunkulu wayeqinisekisa ukuthi wayenezwi. Babe nezakhiwo ezinkulu kwedlula zonke izingubo zezenkolo, nokunjalo kwesaba-ke baba nazo ama-altari akhiwe ndawo zonke nazo zonke izinhlobo zezinto, kodwa noma kunjalo babethele ngamamayela ayisigidi ezwini likaNkulunkulu. Ngiyacabanga qobo lwami isithombe besingafanelana kahle kakhulu nenamhlanje, njengoba ngifundele incwadi ka-Amose. Nifanele niyifunde uma seniya ekhaya. Bonke uhulumeni abapristi bonke base belishile izwi kaNkulunkulu. Ngizothanda nje ukufunda enye ingxenye yombhalo lapha enginawo ukukhombisa ukuthi babekwenzeka kuphi. Manje sifunde isahluko sesibili nevesi lesine umzuzu nje.
Thus saith the Lord. for three transgressions of Judah.
Isho kanje inkosi ithi ngenxa yeziphambeko ezintathu zakwaJuda ngenxa yezine angikukubuyisa ukulahlwa kwabo ngokuba bawulahlile umthetho wenkosi. Lelo yizi balilahlile kepha nokho babecabanga ukuthi babenalo. Abagcinanga izimiso zami namanga abo abadukisa. Manje babe nezwi iBhayibheli kodwa amanga ababewajoyinise nalo ayebadukisile abawalandelayo nawoyise. Niyasibona isizathu na manje babe nokweduka ngenxa yokuthi babebeke amahumusho okungawabo noma izincazo ezwini. Uthi ngicabange ukuthi kwakufanelana nenamhlanje njengoba abaningi kakhulu ufuna ukufaka umbono wabo ezwini futhi singena enqovanqoveni. Ubusola kunjepho ukuvela kuNkulunkulu lo mprofethi ayenakho. Manje uAmosa wayengumprofethi kaNkulunkulu, umprofethi weqiniso. Noma imuphi umuntu oke afunde ngo-Amose uyasazi isibindi salowo muntu ongesabi kaNkulunkulu. Uthathwa njengomunye abaprofethi abancane ngoba akazange ahlale isikhathi eside kakhulu. Kodwa ngempela walibeka izembe empandeni yomuthi. Wayengomunye abaprofethi abangesabi inhlobonhlobo. Futhi ufika nogobo, ufika no-isho kanje inkosi. Wayazi ukuthi wayekhuluma ngani ngoba ugcobo lukaNkulunkulu lwaluphezu kwakhe ukuba alethe incazo eyiyo ezwini likaNkulunkulu kubo.
Wamose
uvele ezweni ihlane uze emzini wobuhle okhangayo. Wayengakaze abe lapho ngaphambili. Wayengumfana wasemaphandleni emumva le phandle ehlane. Ngenkathi esesemuva lapho emkhulekweni uNkulunkulu wayehlangabazane naye futhi wamtshela ngobubi balesi sizwe esikhangayo ayeyingxenye yaso. NeSamaria laliyikomkhulu elinye lamakomkhulu ngesikhathi sokubusa kukaJerobhowamu. Futhi ngenkathi emi lapho ngalokho kusa esiqongweni seGquma ehamba engena egqoke zakhe ezindala ezingahloniphekile izingubo zasemaphandleni mhlawumbe uthuli nodaka ezinyaweni zakhe futhi lapho ayekadelele khona ngaleyo ngubo endala emanikiniki ubusuku nobusuku. Futhi angazi wayengenawo amabhavu okugezela ngalezo zinsuku kungahle kuba kwase kuyizinsuku ezimbalwa agcina kugeza umzimba. Kodwa lokho akulilimazi ingaphakathi lomuntu. Okuningi kakhulu namhlanje ngokunakwa kwengaphandle kungabikho okwenele ngaphakathi. Sinaka kakhulu ukuthi ngabe siyawugeza yini umzimba usuku nosuku nezinwele zethu zilungiswe kahle nezingubo zethu ziyashintshwa nakho konke bese kuthi ke siyeke ingaphakathi lihambe noma ikanjani. Kowe izingubo ezifana ezindala zesono zinukisa umphefumulo ngezivumo kholo nembhedesho futhi singawuhloli neze futhi sihlambe ezwini lamanzi okwehlukanisa nezinto zezo. Lapho emi ngalokho kusa ebuka ngale kweGquma kulowo muzi okhangayo ogcwele izinto zesimodeni ayengakaze aphuphe ukuthi yayikhona into enjalo. U-Israyeli wayesedlobile, wayewumbimbi nazo zonke izizwe ezimzungezile. Ukhanga impela besifazane begqoke kuze kuyofika kwisipoti nowesilisa futhi babegajwe injabulo imijaho yokugijima nemidlalo yama-olimpiki nakho konke okwenzekayo. Akumangalisi amehlo akhe aba mancane hayi ngokukhangwa ngumuzi njengoba kungenza esinye isivakashi size eNew York noma siya eLos Angeles sibuka besifazane abagqoke ingxenye isilisa siqhubeka nesono. Abanye abangane bami ezinsukwini ezimbalwa ezedlule wayekhuphuka evela ohambweni lokuyodoba ngezansi nje ekholiji leBhayibheli elikhulu, ikholiji leBhayibheli elidumile. futhi lapho kulele emgwaqeni okhuleni kwakungamantombazane asemancane egqoke ingxenye nabafana basebancane mhlawumbe ezitshudeni ezivela ekholiji bephuza futhi beqhubeka kukubi kakhulu manje ukuqhubeka njengalokho okuxotisa amathe abaningi basemelika ozibiza ngamakristu uma bebuka phansi eLos Angeles noma ange babuke ebhanoyini uma isifika singena eLos Angeles bengakaze babe lapho ngaphambili noma eHollywood noma eFlorida nawo onke amalambo abo abani banikayo phezu kwezihlahla zesundu Oh, babe phacula ikhala labo libe lisha bese bezipenda ubuso babe cabanga ukuthi kwakuyinto ekuthanga okwedlula bonke asebake bakubona nokubona abazilungise bagqoka kahle behamba emigwaqeni babefuna ukuphuma lapho futhi babone ukuthi babengazigqoka bazimpintshe kanjani ngezingubo zabo noma batshikize behla benyuka nemigwaqo lapho becabanga ukuthi lokho kuyinto eyisimangalisi Kwalomehle egqotshwe nguNkulunkulu alomprofeti awazange abe mancane ngenxa yokuhle obukhangayo njengawesinye isivakashi kodwa ngokonakala ngokungaziphathi kahle kubantu owabizelwa ukubusiswa nguNkulunkulu. Amehle akhe awazange abuke ubuhle obukhangayo awazange abe mancane ngenxa yobuhle obukhangayo kwakungenxa yokungaziphathi kahle. Nokonakala kwabantu ababekade bebizelwe ukuba ngabakhethwe nguNkulunkulu futhi baziphatha ngendlela enjengaleyo nje. Akumangalisi athi ngonyama ibhongile bani ongayikwesaba na uNkulunkulu wakhuluma futhi bani ongeprofethe na. Wakubona ukubonakala ukubola yilokho ayekubona kungaleyo nkathi ebone konke lokho akuzange kumhehe komgulisa mphefumulweni wakhe ngani na wayengumprofeti wayazi ukuthi yini uNkulunkulu ayethembise ukuyibusisa nokuthi sasiyini isibusiso nokuthi abantu basithatha kanjani isibusiso The devil kanekezele osukwini lwakhe kulokho isibusiso esasiyikho ngempela waya ekuboleni kwakuziphatha isibusiso kuqondisa amehlo nokuphaha kwabantu abangaphendukile ngentando nangendlela kaNkulunkulu nendlela kaNkulunkulu yokuphila.
How difficult it is today how preachers can stand in the pulpit.
Kufaka kanani namhlanje bangama kanjani abashumayela epulpiti futhi babuka isitolo nokonakala kwaleli izwe futhi babona abantu benza futhi beziphatha ngendlela abenza ngayo bese kuthi-ke nje bababusise ngoba bayilunga lebandla labo noma itelo kungaphezu kokuthi kungaqondwa ngumphefumulo wami.
When God speaks prophesy.
Uma uNkulunkulu akhuluma profeta.
If the spirit of God strikes a real prophet of God, he'll cry with the word.
Uma uNkulunkulu shaka umprofeti wangempela kaNkulunkulu uyomemeza lezi.
I don't want to be critical. But who can
Angifuni ukuba ngohlekayo. Kodwa ngubani ongabathulisa na?
Who can stand?
Balonga mabuka into enjalo futhi ezisho ukuthi uyinikwa Kristu futhi angakudaluli na. Angikhathali ukuhlelo belingathini noma ukuthi noma yiliphi ibandla belingathini ingaleso sizathu ngingekho kuwo ayokukhahlela akukhiphe into yokuqala. Kodwa izwi leNkulunkulu liza kuqala uma uyisithunywa unokuthize okufanele ukusho futhi uma usho noma yini ephambene naleli zwi. Awusiso isithunywa esivela kuNkulunkulu, uyisithunywa sesivumelwano sehlelo elithize noma umcabango othize ongenabufakazi. Kodwa isithunywa sikaNkulunkulu sinezwi likaNkulunkulu. Uthi umngane wethu kulokhu kusa njengoba simbuka wayenezwi kaNkulunkulu ngoba wayengumprofethi weqiniso weNkosi. Manje babecabanga ukuthi babe nenqazo kukho futhi babecabanga ukuthi ngani impela buka ukuthi senzani. Manje into yakho kukho yile sinaye umi lapho esiqongweni segquma kulokhu kusa ebuka phansi emzini wonke enikina ikhanda lakhe futhi ebuka amehlo akhe eba mancane ethatha umkhono wakhe futhi esula umjuluko ebusweni bakhe. Lothuli ilanga lishisayo likhanya phansi phezu kwekhanda lakhe elinempandla. Intaba yakhe ilenga uyiphulula ngezandla zakhe. Ngabonanga ubuhle obukhangayo, wabona ishono asimthokozisanga, samgulisa. Wengathi ngani ukuthi mina umIsrayeli, bukani ukuthi izwe lakithi liphumelela kanjani? Wayekuzekanjani lokho kanti wayengumprofethi weqiniso kaNkulunkulu azi iphumela, nokuthi kwakuzokwenzekani entweni enjengaleyo na? Asimise egqumeni namhlanje futhi simdedele abuke phansi. Ake abuke eJeffersonville kubantu abazibiza ngamaKristu. Akabuke nomaphi eMelika abantu abazibiza ngumKristu. Amehlo akhe agcotshwe nguNkulunkulu abantu bamanyala futhi izandla zakhe zazizotwisteka entshebeni yakhe. Ngayina akabuboni ubuhle bukhangayo nempumelelo izwe elibubonayo. Ubona ukudeda kuNkulunkulu, ubona ukubola kokuziphatha kwabantu, ubona ukuhlubuka kwesizwe, ubona ukubola ebandleni. Yini anye bengayenza ngaphandle kokuthi anciphise amehlo akhe futhi alangazelele kungena kuyo kuze ayidabule ibe izicucu na? Kuba-ke omunye umbhishophi wayehlangane naye phezulu lapho wayesethi, manje ungumprofethi wenkosi na? Manje sizokutshela ukuthi ungathini nokuthi yini ongeke uyenze. Ucabanga ukuthi wayengalalelana? Kuba-ke wayethe, woza ujoyine inhlangano yethu manje futhi sizokusiza emkhankasweni wakho. Nicabanga ukuthi wayengalalelana? Yabo, angiboni ukuthi kwakungenzeka lokho kumuntu onjalo.
Babo,
wathina uNkulunkulu wayengadingeka kuba nobambiswano lwabo. Wanazwa uNkulunkulu nokudoka likaNkulunkulu isikhathi esikhonjwe uNkulunkulu, futhi wayeza ku-isho kanje iNkosi. Futhi lowo ngumprofethi weqiniso, yileyo ndlela ahamba ngayo, akahambi nalutho ngaphandle kuka-isho kanje iNkosi.
Would this glamorous city of Samaria, this self-styled, high-educated Israel,
ngabe lo muzi okhangayo waseSamaria, lo ozidlayo u-Israyeli ofundiswe kakhulu, labashumayeli abapholishekile kahle nabapristi, abengamemukele lo mfo omncane ongazwana? Ithi imithetho yakhe mela nokukhulunywa nokubhalwa kolimi yayiphansi kakhulu. Efele emndenini ompofu ehlane, washiya ikhaya, wabizwa uNkulunkulu, wayongena ehlane ukuba ayofundisisa ngoNkulunkulu nezwi lakhe futhi abe ngumprofethi. INkosi yamzala ngaleyo ndlela. Abaprofethi bazalwa beyisithunywa sonyaka uNkulunkulu, ngokwazi ngaphambili uyawazi unyaka futhi unomphatheli wakhe lapho ukuba adalule isono. Ngabe wawungamemukela lowo muzi ukhangayo na? Cabanga ukuthi labo besifazane babeyokunaka lokho akushoyo na? Cabanga ukuthi labo baphristi babeyomlalela na? Ngani qhawe
mnumzana?
Wayengena kungconywa ukuvela kunoma yiphi inhlangano. Wengeke akusho lokho ngithunywe ngabafarisi, kanje le wengeke athi uthunywe ngabasadusi. Wayengaphethe zincwadi ezichaza ngaye, wayengenakhadi lenhlanganyelo elivela kunoma yiliphi iqembu labantu. Wayengenamanduleli wokuba ahlele umkhankaso wakhe. Babekade bengekho bonke abafarisi ababe nomhlangano wobunye nokudla kwasekuseni kwabefundisi, futhi bahlanganisa yonke into ndawonye ukuhlela umkhankaso wakhe, futhi bazi ukuthi wayeza. Wayengaziwa kubo, wayengenakhadi lenhlanganyelo, wayengenancwadi echaza ngaye, wayengenakungconywa okuvela kumuntu, kodwa wena isho kanje iNkosi. Leyo indlela yomprofethi weqiniso, wayeno isho kanje iNkosi. Ma wayeno isho kanje iNkosi, wehluke kuhle kabi emaswini ethu enziwe ngabantu lapha, yilokho kuphela ayekudinga. Uma efika ngale ndlela ufika ngegama lebandla, uma efika evela ngale ndlela ufika ngegama leNkosi.
So a true prophet always comes the way of the name of the Lord.
Ngakho umprofethi weqiniso njalo ufika ngendlela yegama lenkosi njalo ufika ngegama lenkosi.
Now.
Manje akhombisanga makhadi enhlanganyelo kodwa wayenezwi kaNkulunkulu futhi yilokho uNkulunkulu ayekuthumele kubantu. Manje abantu babezibumbele izintangane babenamaqembu ehlukene obuhlele obubodwa benkolo futhi lokho abantu ababekubumbile. Kodwa u-Amos wayengenakho lokho nje wayeno isho kanje inkosi yilokho ayenakho. Sengathi niyababona labo baphriste ekuseni benomncane ngesabatha ekuseni benomncane umkhuleko nokunjalo nezinkonzo ezincane zokubusiswa futhi babuyela emuva futhi bakhuluma izinto ezimbalwa ngomose omkhulu owake waphila ngolunye usuku nomunye umuntu omkhulu owake waphila sokulumbe. Kodwa izinsuku zalokho selwedlule manje ninabantu niyamazi umongameli wethu omusha, uhulumeni wethu omusha nowethu konke sinakho futhi bakhuluma ngezinto ezimbalwa kanjalo bese beya ekhaya.
But here come a man not caring for that.
If you don't know, it's your angel in God.
See, that's the way of the
prophet.
No cooperation. Know what was facing him.
Come on, Miss Swano. Why was it all fair and I? Why is it with your video? 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 Why is it with your video?
Jesus knew the Calvary was facing him. Jesus wayazi ukuthi
iCalvary lalibhekene naye kodwa ufika ngegama lenkosi.
See, that's the way of the true prophet.
Yabo, leyo indlela yomprofeti weqiniso.
He had the word of the Lord for the nation. But the true word of the Lord was for the people.
Kodwa izwi lenkosi leqiniso lalindida kulabo bantu. Lokho becabanga ukuthi babe nalo.
I hope this gets down.
Ngiyethemba lokhu kuyehla kujule.
That they were so
blind
and religious that the real word of God was. That's the way it is today. The true word of God is manifest is the Lord of God. Lots of
Pentecostals.
The real interpretation of the word.
Amen.
The real woes and curses. The real blessings of God is the barring of many people who call themselves
holy.
Church members, Christians,
it's a barring of many people who call themselves holy. They call it missionaries. They call it missionaries. They call it missionaries. They call it missionaries. They call it missionaries.
They thought that anything
that
comes to him was
experienced.
Certainly they wouldn't receive him.
Impela, babengeke bamemukele, kanjalo ngeke bakwenza namhlanje. Kanti bakhohlwa kudala ukuthi uNkulunkulu wayekwazi ukubavusela abaprofeti bakaNkulunkulu beqiniswa kulawa matshe.
God's able of the backwoodsman.
uNkulunkulu angakwenza ngomuntu ohlala ethathini elimnyama. Uyakwazi ukumvusa umuntu kula matshe ozomela izwi lakhe kula prophet egameni lakhe iqiniso abeke izembe empandeni yomuntu futhi adedele amazibela awe angikhathali noma unalo ubambiswano noma awuna
bambiswano.
Kodwa leyo yindlela yomprofethi weqiniso.
Some people think he's got it easy.
Abanye abantu ucabanga ukuthi unakho kalula. Abazi ukuthi bakhuluma ngani.
He wasn't brought into town.
I got a trailer at the open and all that says it's busy. I'm a Hanis, I'm a show, and I'm a priest of a cool baby pounded up on his days in cool days. The Pagame, the Macanda Abu, the Cotamela, Missionary Show to Hotel Aspan Ban, yes.
That would have been some argument.
Look, we are begging, Ogu Selway, in Tangano, it is.
Like the king of all of them come, he'd come like come to a stable.
For your film, Bastabonk. If you got Jenga, if you get a stabilin, it's win. We are some uncomazi. I figure Nazan of course in Casmulo, but I figure with the Toba, when Gane is a little as win.
Amos didn't come.
Amos has done a figure. Is Lenko sitting Goba? Why are you Lenko?
Any word of
nobody, damn it. Is you got Colombola with Solomon, Colombola.
Jesus said it's not
me.
He said,
but
you're a man. He said, then about
wathi ngakho uma ngingenzi imisebenzi kankulunkulu ningangikholwa kepha uma imisebenzi zikhulumela lwani imisebenzi uma ningafuni ukukholwa yimi u-amose wayizwi kankulunkulu ihamba letha ngomgwaqo wayihamba ngokungelahlonipho hhayi ngezimfashini zezwe ufika ngamandla kamoya
That's the way the word of God comes. Not in an organizational creed. Not in a
Ilandele uNkulunkulu elifika ngayo. Hayi ngathi makhola senhlangano. Hayi ngathi athize endwe ngobutabane epulpit. Bali phenga madla kamoya. Bonakalisa uNkulunkulu esizweni nakubantu.
It's a difference.
Ngumehluko. Ukwehluka okukhulu kangaka.
Now.
Manje kuyaqondakala kwakhohlakala kudala ukuthi uNkulunkulu ngabavusi abaprofeti beqiniso ematsheni babengenabo inhlangano yabo yayingadingeki kuvusa umprofeti weqiniso ngoba bona mhlawumbe babengeke bakwenze ngoba uma kwakuzoba njalo kwakuyoba ngumprofeti wenhlangano
but
uNkulunkulu uyavusa ukuthatha ufuna ukuthatha Uthatha ungelutho ngowejwayelekile ukuba kwenze umsebenzi wakhe ukukhombisa ukuthi nguNkulunkulu uma umuntu ezikhukhumezile futhi acabange ukuthi uhutho khona ke uNkulunkulu angeke amsebenzise ngoba boningi kakhulu buyena leyo indaba ngebandla lamaKristu namhlanje acabange ukuthi kukhona abaziyo iBhayibheli lithi uma umuntu acabanga ukuthi kukhona kwazi akaze lutho ngalokho afanele ukuthi akwazi
The trouble today we got so much self so much hypocrisy
Inkathazo namhlanje sinokuningi kangaka okungokwethu okuningi kangaka okuzenzisa engaka ifundo okungaka kwenkolo futhi asazi lutho ngentindiso yezwi kaNkulunkulu leyo ingcenye embi kabi yabo
yes
yebo bakhohlwa ukuthi uNkulunkulu wayengamvuseli uAbraham abantwana kulawa matshe noma avuse abaprofeti beqiniso bezwi
They don't have come out of some certain
abadingi ukuphuma kwesinye isikole sithize uNkulunkulu bapha kufundiswa kwabo Abathi ngikuba neziqu ezini ecollege abathi ngikuba neziqu zabo zobuciko neziqu zabo zobudokotela nokunjalo abathi ngikuba nalokho ngikuthatha noma yini ayifuna bese efaka izwi lakhe kuyo kwenza kanjani na uyakubonakalisa futhi akufakazise abakwazanga ukusho ukuthi uJesu waphuma kuliphi ecollege wayengenalo uvela kuziphi isikole na wayengenaso
but what did he have he had God
Awodana wayenoNkulunkulu futhi wayeyizwa bakhombanga emumpe esikoleni esithize noNkulunkulu azange neze avuse umuntu ophuma esikoleni yehla ngomlando futhi uthole ukuthi wake wakwenza phi akakwenzi uthatha into evela kwenye indawo engenalutho kungenamathemba bese ke engenisa lokho bese efaka izwi lakhe kukho bese eyazibonakalisa yilokho ayekwenza lapha kuAmose
all right
Kulungile manje izwi Amose laqinisekiswa nguNkulunkulu osukwini ngezinsuku zabo. uNkulunkulu waqinisekisa izwi likaAmose ukuthi lihilo ukuthi waye nezwi lenkosi. Kodwa uma ubengeza kithi njengamanje, ngicabanga ukuthi isizwe sakithi nabantu bakithi bebengamemukela umuntu onjalo na. Ngicabanga ukuthi amaBaptists abengamemukela uAmose na. Ama Methodist na, i Presbyterian na, ama Pentecostal na, i Catholic na, khabo mnumzane, khabo impela ubengeke. Akangithi nje okwesikhashana simthathe ngitela sport futhi simlethe lapho umzuzu nje, futhi sithole ukuthi babengamemukela noma cha, ake sibone nje ukuthi wayenga ukuthi kwakunga amabandla ethu ayengamemukela namhlanje noma cha.
He would disagree with every organization.
Idala ezoyenza wayaphikisana na yonke intangano ngoba iphambene nezi yebo mnumzane.
He would condemn our whole setup.
Well let alone uthalo wethu kunjani. Zonke izimfundiso zonke izimakholo lonke ihlelo wayeyolilahla yonke into. Ngathi ngiyabona nje sengiyawabona lamagosa amaPentecostal ethi ngani inkazimulo kuNkulunkulu uma engani sasingeke sibe nalowo muntu edolobheni lakithi ukuthi nicabanga ukuthi amaPresbyterian namaBaptist ayezokwenza njani na ngani leso sidomo asisifuni ngapha ezweni lakithi asilitho kuphela singahlasile kanda babengasayina iphepha ukuba bamfake etshelengweni ukuba babe nga pumelela, bamkhiphele emigwaqweni. Kodwa ngicabanga ukuthi nani ngamgcina lapho na oqhabo ngeke walivalela ekhejini izwi kaNkulunkulu. Qhabo, qhabo, liyophuma noma kanjani. Izinsimbi zasetilengweni zavuleka ngobunye ubusuku ngenkathi bezama ukulivalela ngekheji. Ukukhanya kwangena futhi kwamkhulula waphuma. Qhabo wayengeke avumelane ngempela nohlelo lwethu.
Lungile,
wenza kanjani na? Alithilizele phansi ngani na? Uyingeke kaNkulunkulu. Wayahamba aqonde ngqo esisekelweni ukuba aqale umkhankaso wakhe, abuyele ngqo futhi aklephule zonke izivumokholo zisuke kukho futhi abuyele esisekelweni. Yini isisekelo na? Ezwini likaNkulunkulu. Kunjani? Phansi lomazulu nomhlaba kepha izwi lami angeke. Ngakho wayeklephula onke amahlelo zonke izivumokholo zonke izifundiso ziphume kulo bese ekuphonsa ngapha nangapha wayezokuqhumisa ephakathini. Ngicabanga ukuthi amapentecostal ayezomemukela na? Qhabo mnumzane. Amabhaptisti i-Presbyterian? Qhabo mnumzane. Amanazaretha i-Pilgrim Holiness babeyomzonda impela. Then ngicabanga ukuthi bebeyophuma futhi bamhlangabeze ngemoto ephambili ilimousine futhi bamngenise emzini na? Abeyokhulekela ukuba ilanga limshise phezulu lapho. Abeyomisa isivimbezelo ukuba angangeni edolobheni. Ngani kwakuyoba khona eminingi imihlangano yabefundisi yonke indawo phezu komuzi bose wake wayibona empilweni yakho umvimbeni lo muntu ongahlahlile ekhanda angangeni kulo muzi.
But yet he had thus saith the Lord.
Kanoko wena ishonje inkosi.
See, that's the way of a true prophet.
Niyabo, leyo indlela yomprofethi weqiniso. Wayezodelelwa impela. Wayeqonda ngqo esisekelweni somkhankaso wakhe. Wayengeza ukudinga, wayengeza ukusho ukuthi manje ngifuna nonke nina ama-Methodist ukuba ningene manje futhi ningisize. Ngifuna nina ama-Baptist, ngifuna nonke nina abantu konke lapha, nonke nina ama-Pentecostal. Ngizisho ukuthi iqembu lokugcina uNkulunkulu azolibiza. Ngifuna nonke nize kimi futhi ngifuna nina ukuba nichase umkhankaso wami.
How do you baptize?
Ubaphathisa kanjani na? Yibuphi ubufakazi bokuqala obubonakala bukamoya ongcwele na? Leyo mibuzo yayizophoswa ebusweni bakhe. Futhi lapho zabuya neqiniso lebhayibheli babezomala. Kodwa leyo indlela yomprofethi weqiniso. Unakho konke lokho azonqomana nakho nabo. Impela sasingeke simemukele. Qhabo mnumzane. Okwethu okwethu sasingeke sibe nanokubodwa, sasingeke sibe nanowodwa wemikhankaso yakhe ngapha kwelakithi ezweni lakithi luthi impela. Awu, sasingeke sibe naye qhabo mnumzane, kodwa wayezokuza futhi abuyisele ibandla ezweni ngokuba leso yisisekelo futhi noma ubani obeka esinye isisekelo isihlabathi esishonayo.
Upon this foundation alone.
Phezu kwesisekelo sodwa uNkulunkulu wakha ibandla lakhe phezu kwemfundiso yabapostoli. Njengoba ngangisho ngolunye usuku ukhona okhuluma ngesihlanzo futhi unikeza izifakaziso ezikhomba kwabaningi njengoFrancis ongcwele noCecilia ongcwele. Futhi ukhulekela abantu abathize futhi baphuma esihlanzweni nokunikeza amagunya anjengalokho. Lelo igunya lingesikile umbhalo ngabantu ongenalo igunya. Abapostoli babe negunya lombhalo futhi uma liphambene nabo ngamanga ngokubona kwami. Ngiyakholelwa esihlanzweni kodwa ngikholwa ukuthi simanje nje uhlanza umphefumulo wakho uqobo. Isihlanza kuchaza ukuhlanza. Uma ubona ukuthi wenza into eyiphutha, phuma lapho futhi uhlaze kuphume kuwe ngokuphuma nokukhala nokuzila nokukhuleka. Omunye wazo wangihleka ngenkathi inkosi ifika lapho esikhathini esinesithi sedlule futhi ingineka umbono engangihlala njalo ngifuna ukuwubona mayelana nokubopha leyo nyoka. Ngangihlala njalo ngimangala ukuthi kanjani kunjani uma ngingahle ngiphume kanjalo kanti kuyilokho ebengikufuna empilweni yami yonke bese ngiqala ukuzila nokukhuleka. Wathi wawukwenzelani lokho? Ngathi phakathi lapho wathi ngangingeqotho ngokwanele. Ngakufuna ngize manje ukuba ngizihlanze. Ungalindi uze ufe futhi uvumele umpristi othize azame ukukuhlanza. Hlanzani imphefumulo yenu. kodwa niyabo bakukhipha ezwini elinegunya base bekubeka ngale ezandleni zombhedeshe othize owenziwe ngumuntu ukungenisa imali ebandleni ngoba babuka izinto zezwe ibandla lezwe amandla amakhulu ezweni amandla ezombusazwe kodwa uNkulunkulu ubuka ezwini lakhe futhi noma yiliphi izwi eliphambene nezwi kaNkulunkulu liphutha ukubona kwami yizi noma lutho yebo mnumzane
He would go straight
Why
to
the
foundation.
Why are you keeping
pulling
into the thing to pieces? He would have to.
He couldn't do nothing else.
Akunandaba noma onke amaPentecostal ezweni ayebuthene ezungezile athi Nomzane Amose siyakukholwa ukuthi ungumprofeti kodwa uphumile ezweni ufuna ukukuqondisa wena nezi akukho okunye ayengakwenza ngoba ungumprofeti wayengadinge ebambiswano lwabo unomlayezo afanele awunikeze futhi konke ubaba angiphe khona uyoza kimi futhi uzoshumayela izwi futhi uzolishumayela njenje ngoba lalizoba njalo ebhayibhelini futhi ngakho sasizomala kunjalo akunandaba ukuthi kwakuzoba njani izwi likankulunkulu liza kumprofethi ukuhunyushwa kwezwi ukuhunyushwa okuyikho wenzele njalo wayephuma emgqenini unkulunkulu wabathumelela umprofethi enezibonakaliso nezimangaliso ukuhumusha lelozwi futhi wayazi kanjani na wathi uma lo mprofethi ekhuluma futhi kufezeke khona-ke lokho kuqinisile waqinisekisa abaprofethi bakhe ukuthi babeqinisile ujesu wathi okholwa yini imisebenzi engiyenza ume nawe uyakuyenza lokhu niyokwazi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ukuthi bangazisho kanjani ukuthi bangumprofethi wenkosi kepha bafike lona impela izwi kankulunkulu na umuntu abafisa kanjani egameni likayise ndodana yomoya engcwele lezo ziqu kepha aphike lona impela igama likajesu kristu kube kungekho mbhalo ebhayibhelini osekele umcabango wabo ongenabufakazi na ngingahle ngibe lukhuni futhi ngibe ngocekayo kodwa sekuyisikhathi sokuba ngaleyo ndlela enise abantu bangazisho kanjalo ukuthi bangamakristu namhlanje futhi baphume bagijimele zonke izinto lapha nabesifazane nezinwele eziphunguliwe futhi begqoka izikhindi futhi bebhema osikiliti futhi begijimela emabhayisikobho noma yiluphi uhlobo lwebhayisikobho endala nokuqhubeka ngitshela ukuthi ungumwengwele lona ungalokuthi ungitshele
lokho
uyamgulisa unkulunkulu esiswini sakhe uma yayikhona into enjalo engenziwa
ngineqiniso
ukuthi niyaqonda uzibize ngento enjalo ingaba khona kanjani into enjalo na baziwa ngezithelo zabo waye baqhumisa futhi abalahle bonke abesifazane abaphungule izinwele wangayenza kanjani enye into na umprofethi futhi lelo yizi waye uthi nina bojezibele waye ubathatha ngesankahla ngayina ngumprofethi wayezodingeka asihlale nezi kunjalo cabanga ukuthi babezoma naqabo abeyothi uhlanya mubi njengoba wayenjalo lo upawulu omdala ebhayibhelini umzondi wabesifazane nina isigejane esikhohlisayo enibizwa ngamakristu akunandaba ukuthi uzama ukuphila ngokuba ngcwele kangakanani lokhu akuhlangane nakancane nakho inqobo nje uma uphika izwi kankulunkulu futhi ungabi semgqeni nalo uyisoni ongakholwayo yilokho ayezokusho wayengeke akubeke wayezobeka izembe empandeni yomuthi ngo wayengezukushiya lutho ungumprofethi futhi leyo indlela yomprofethi weqiniso bahlana lelozi kungakhathaleki ukuthi ngubani makungumama wabo ngqo noma ubaba akwenzi mehloko ujesu wakwenza wayengambizi ngisho nangokuthi ngumama wayengesiye yena wayengunkulunkulu unkulunkulu akanamama ukuba wayenaye manje-ke ubani ubaba wakhe na wayebaqhumisa futhi abalahle waye walahla onke amahlelo ngoba awukho nalinye lawo elakhelwe ezini angitholi nalinye lawo uthi athi angahlala nje aphikisane nezwi ngazo leso sikhathi lapho kungenzeka kanjani ukuba uprofethi abusise lokho izwi elikulahla kecala lokho akafuni ukukwenza ukulimaza umfowabo kodwa lokho kufanele akwenze ngoba ungumprofethi
And he's a representation of the true
Uthi ungumkhulumeli wezwi likaNkulunkulu leqiniso futhi akagudluki kulo akukho ndlela nhlobo isiyalezelo phezulu isiyalezelo umuntu phezulu komuntu
You what I mean?
Niyabona ukuthi ngichaza ukuthi na indlela yomprofeti weqiniso
Come is the Lord I wish you make me a prophet
Uze kimi uthi Nkosi ngifisa sengathi bungangenza umprofeti Akakwenzi lokho qhabu akakwenzi lokho Wayo lahla ngeqala nanini nini isendo sokungaziphathi kahle samabandla namaphathi okulutha nazo zonke lezi zinto abanazo amaphathi amakati amasapha amasobho wayewa lahla onke wayewa kumisa ngene esibogweni lapha evela khona abangothi wawo yomemukela khabo ibandla namhlanje lalingeke limemukele iphetekhothe memukele na lapho ayengahamba angene lapho bese ethi nina sikhejane siphungule izinwele so Jezebel anazi ukuthi uisho kanje inkosi uchaza ukuthi nina iphumele lapha nigqoke ingutshana ebukeka impintshe isikhumba nazi ukuthi nineqala lokuphinga insuku zonke namakhulu esilisa na yilokho ayekusho benizothi awu lowo muntu oyisidala omdala onempandla umfo obukeka empunga khipheni kulelo kupulpiti asibone ibhodi yabaphatheli abadikoni bamkhiphe lapha sizo
you bunch of miserable hypocrites
Nina sikhejane sabazenzisi abalusizi kunjalo uAmose wayokudelula bese ke uzibiza ngokuthi singabaleli iqembu singabalelo qembu ningaba kadevel uyihlo ngokuba nguye ophika izwi wena uthi ngakhuluma ngezilimi futhi bantu kuphungula izindlela zakho Kodwa ngokuNkulunkulu haleluya iBhayibheli athi kuhide nganasithunzi enganasithunzi ukuba owesifazane akhuleke ikhanda lakhe ligundiwe kanjalo bese ke uzibiza ngomKristu ngiyakudabukela kaqa ungene khoneni ndawo ndawo bese ulungisana noNkulunkulu ugqoke lezo zingubo ezindadlana ezifishane futhi uphumele lapha eyadini bese uzelule lapho ukwazi kahle kamhlophe ukuthi uyaphinga nekhulu lesilisa insuku zonke
Jesus said so whosoever looketh upon a woman
to lust Jesus wathi njalo ubuko wesifazana mkanuko sephingile naye uyena ozibezile futhi ukwenze kweyakho noma ngabe wawu nifile ndlela zezweni bukile kulokho njengoba ngisile eqaleni uphendula ikhanda lakho
ngamashu
amehlo akho anipe phezu kwento embi kabi yesono esifundeni sokubuka abesifazane kuba ubakhanukele wena silisa ongenza into enjalo futhi uzibize ngomKristu yilokho abeyonitshela khona
izama
ukuthatha amazwi akhe kulokhu kuzo ayeba ngamazwi akhe ngokuba ukhumbulani ungumprofeti weqiniso wayohlala lelozi
futhi
nje ngicaphuna amazwi akhe yilokho kuphela ngoba Uma namletha uyizwi ngakho ke nanti izwi uqobo lwalo ngathi ningabi na umuntu kodwa inalo izwi lakhe ngoba wayeyoba nezwi lenkosi yonke izifundiso ezenziwe ngumuntu wayezokulahla njengobhaphathizo nje egameni likayise indodana umoya ongcwele wayeyoyiphosa leyo nto ibuye iyothi ngqu ephakadeni wayeyilahla ngakho kwakungeke kwabakhona phunga lakho elisele yebo mnumzane Bangaki eni bangaki abebandla kulokhu kusa ababeyomemukela phezu kwalokho na bonake bona lesi sigejana segama lika Jesu babeyothi oh sasiyomthatha kulokho bese kuthi ke inhlangano yenu wayezoniqhumisa niphume nayo ngo kunjalo abesifazane benu abaphungule izinwele futhi nihambisana nako kunjalo wesilisa wenu indlela abenza ngayo nabaziphatha ngayo kunjalo Ngoba yabantu ithi kuhle ukuba ngumprofeti kuhle uma ukulungele ukuthengisa ngayo yonke into ezweni bese uhlala noNkulunkulu nanezwi lakhe. Babo sasingeke simemukele hlobo amahlelo ethu namhlanje. Impela sasingeke sizihlanganise ngalutho naye.
Listen to him blasted.
Nalalela ukukhumisa.
He said the very God that you claim to believe.
Wathi yena impela loNkulunkulu enizisho ukuthi nikholelwa kuye uzonibhubhi.
What would you do about that?
Wakuyokwenzani ngalokho na? Kani impela uNkulunkulu impela kwasiyakholwa kuye kuzo impela izenzo ukungaziphathi kahle nezinto abazenzayo nabavumela ukuthi zenziwe yena impela uNkulunkulu uyoletha kwahlulelwa phezu kwabo izinhlangano yilokho impela uAmos akusho kubo. Oh, bathi sino Abraham sina lokhu sinomthetho nabapriesti sinabaprofeti. Oh, mfowethu, lawo mahlo ancipha lapho ebabuka futhi eqhomisa lelo zwi kubo yibo mnumzane. Impela babengeke bamemukele, cha bomnumzane wathi, ayonibhubhisa ngezimfundiso ezenziwe ngumuntu, yilokho ayeyonitshela khona namhlanje, wayeyose okufanayo njengoba enza ngaleyo nkathi. Kwathi yena impela lo uNkulunkulu amabandla enu akhiwayo mhlawumbe kukhokhwa izigidi zamadola. Kwathi impela amatempelana eniwakhela uJehova enizisho ukuthi niyamthanda. Lo uNkulunkulu impela uzonibhubhisa ngoba lenqaba izwi lakhe. Kunjani namhlanje yena impela lo uNkulunkulu impelika ezisho ukuthi niyamthonda ukwekufisela ukwahlulela phezu kwesize futhi asibhubhise. Ngethemba ukuthi lokho kudula kakhulu ngangokuthi soze nayaluza niphume kukho. Yelo impela nizisho ukuthi niyamthanda futhi nemibhedesho yenu qabo eyenziwe ngumuntu nempilo yesimilo esibi nokubola inakho kini. Nikude nezika uNkulunkulu yonibhubhisa ngolunye usuku lowo ngu-isho kanje inkulu. Akukho okunye okubasalele. Bazamtanezi thumelani imvangeli kubo ngamula isizwe batshele iqiniso abefundisi bayaqophisana futhi bamemeza kakhulu futhi baqhubeke indoda iyalashwa izinhlangano ziyakukhipha abesifazane banikina ikhanda labo futhi bangavumeli lezo zinwele zikhulele ubala bagqoke izingubo zabo ngokufana njengamashi unyaka nonyaka manje ngokuthela amanzi emhlane wedada. Bese uzisho ukuthi uthanda uNkulunkulu, washo uJesu wathi, "Ithathe amasiko enu nasenenza imiyalo kaNkulunkulu ize." Leyo indlela yomprofeti weqiniso niyabo, akusiyo indlela elula. Ayisiyo leyo ecatshangwa ngumuntu wonke ukuthi yiyo agcume phansi naphezulu futhi amemeze kakhulu na wonke umuntu ekumbambathe ehlombe. Khona-ke leso isibonakaliso sokuthi awusuye umprofeti weqiniso. Leso ngesinye sazo impela izibonakaliso sokuthi awunakho lokho okhuluma ngakho. Bake bambambatha nini emhlane ngaphandle kokuthi babe nezembe ukuba balilole. Kungani wayaphenduka abalahle na kunjalo? Babe ngeke bambambathe uAmos emhlane, babe ngembambathe uElijah emhlane, akayimelanga leyo nto cha umnumzane, wabatshela iqiniso likaNkulunkulu. Kuthi uma izulu lilikhulu kangaka futhi kuyilapho esiyakhona khona-ke uma singenakuba semgqeni nezintwanyana ezincane ezingelutho sizoba kanjani semgqeni nomoya lakho na? Nifanele nibe semgqeni nezi futhi leyo indlela yomprofethi weqiniso. Nakuba imdabula abe zicucu ukukusho ufanele adabule isizwe sibe zicucu ngayo kunjalo kodwa leyo ndlela ayeyokuqhumisa ohe. Niyazi ukuthi wathini kubo isiyaluyalo uma inkaphelisisa lapha wathi asika kuhulumeni wenu sikini yilokho akusho. Isiyaluyalo ebandleni isimo senu sokumesaba uNkulunkulu yilokho okudale inkathazo. Isizathu ubukhomanisi buhlanela izwe namhlanje akungenxa yobukhomanisi, kungenxa yebandla, kungenxa yabantu. Namhlanje bazibiza ngomKristu, bacula njengezingelosi, amaphimbo aqeqeshiwe futhi bekhuluma ngobukhulu buciko sengathi babe izingelosi ezinkulu bese bengalikholwa izwi kaNkulunkulu lamadeveli kunjalo. Bacula njengengilosi enkulu, bagqoke njenge angazi ini, futhi baphike izwi likaNkulunkulu. Intathu mhlubala bulibhethi, uyamalawa futhi abizwe ngodokotela umfundisi futhi imbuze, ngabe iBhayibheli likhuluma ngobhaphathizo egameni leNkosi uJesu Kristu noma wezindodana nomoya ongcwele na, futhi uyokuhleka ebusweni bakho futhi athathe uyise indodana nomoya ongcwele. Bese uzibize ngumntwana kaNkulunkulu. Abasazane baziyo ukuthi iBhayibheli liyabalahla ngokwenza izinto ezithize nokuphungula izinwele zabo futhi baziphathise okwezwe futhi bagqoke izingubo ezingahloniphekile nezinto ezinjalo futhi bayoqhubeka bakwenze noma kanjani futhi bakhulume ngezilimi futhi bagcume phansi naphezulu futhi bamemeze futhi babe nezinhlangano zamanenekazi amadala nemijikelezo yokuthunga futhi bathumele izithunywa zenkolo Amen.
It's become a stench in the sight of God.
Amen.
Thus saith the Lord, He'll destroy
it. Pull up, son, gun, 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 footy. It's Sean Jenkins. Uzo ipopisa yonke into uzokwenza. Akusiyo into elula kodwa leyo indlela yomprofeti weqiniso. Kumele ukuphume lapho futhi kubusho noma uyalimaza noma cha.
John was a true prophet.
UJohane wayengumprofeti weqiniso. Wathi izembe libekiwe empandeni yomuthi. Ileyo ndlela yabo.
Sure. The troubles in her.
Impela inkathazo iphakathi kuye. Bacula njengezingelosi, badanse njengodevel phandle lapha. Imidanso, baqhubeka ukudlala amagadi, imicimbi yemijaho.
Pentecostals. Going to the places of amusement.
AmaPentecostal ezindaweni zokujabulisa, amabhayisikobho egcwele wona. Zonke izindawo noma yilophi uhlobo lomdlalo omdala kumbe noma yini okunye behlela lapho ngqo nemijaho nakho konke okunye futhi bazibize ngamaKristu futhi bakhuphuke futhi bamemeze futhi bakhulume ngezilimi futhi benze ukugezana izinyawo nesidlo. Ngani ye kanja yebutanzweni bayo umprofeti wathi benze njalo na. Uma leyo nto yayingeyezwe futhi yayifanele ikhahlelwe iphume kuwe ubuyelelani kuyo futhi na kunjalo.
Out on the streets twisting they call it rock and roll.
Phandle emigwaqeni betwista bakubiza ngomculo wokuzibinya bephungula izinwele begqoka izikhindi bazibiza ngamaKristu. Sewake wakhabo kungcono ngingakuthi ingakho ngibalahla. Uma ngizohlala nalelizwi, uma lelizwi liza kimi ngihlala nalelizwi, lilokhu okuza kimi, izwi liyabulala. Ezisho ukuthi uholwa ngumoya ongcwele futhi enza izinto ezinjalo. Ungathini nje owesifazane uholwa ngumoya ongcwele avume ukuba izinwele zakhe ziphungulwe, kanti wona impela umoya ongcwele ukulahla na? Manje-ke unhloboni yomuntu umoya ongcwele na? Ungathini nje umshumayeli ame epulpit futhi noma yimuphi umuntu amphosele inselelo ukuba amkhombise indawo eyodwa lapho noma yimuphi umuntu owake ubhaptiswa ukusetshenziswa iziqu zikayise indodana nomoya ongcwele futhi akuhleke ebusweni bakho futhi akubize ngohlanya ngokubhaptiza egameni likaJesu Kristu futhi athi uholwa ngumoya futhi ethi unomoya ongcwele na? Umoya ongcwele ubungaliphika izwi lakhe uqobo na? Khaba umnumzane. Niyabo, ngiyethemba ngiyakuthola. Manje angazi ukuthi isikhathi esingakanani ukusakazwa ngoJalimede okulandelayo kungahle kungithola. Kodwa kuze kwenze njalo, ngizobe ngimi khona lapho kanye nezi. Uma sengihlangana nani ngale ekwahluleleni, ngizobe ngimi ngalelo zwi ngo. Yilokho engikholwa ukuthi kuyiqiniso. Kabo, anizenzi izinto ezinjalo bese niba nomoya ongcwele. Ngaya kwa umkamfundisi ngesinye isikhathi ehlezi phezulu lapho egqoke ingubo futhi yayibukeka kabi kabi. Wena uthi awunamalungelo, nginalo ilungelo. Lelo yizwi lishumayele lonke. Kwezwelezo zinto inqwaba yabashumayeli abenziwe izitabane ngoba abanaso isilindi mhlawumbe bengabizwanga ngisho ukuba bashumayele endaweni yokuqala. Amen. Kodwa inyeka nkulunkulu yeqinise iyohlala ngalelo zwi ngo kunjalo. Ngingamfundisa ehlezi lapho ezimpintshe wonke engutsheni kulenga namacici epende nobuso nezinwele ezimpishane eziphunguliwe kanti unkulunkulu uyilahla yonke into njengengcolile bese uthi-ke unomoya ongcwele. Ngangishumayela lapho ephinise esikhathini esingeside sedlule ngento efana naleyo. Ngingamfundisa ehlezi epulpithi nalezi ezinye zezinwele eziphunguliswe okomfana ziboshwe amapindo zonke nanengubo ayengafanele ngisho ukuyigcina ezikhethini ezingaphansi ukuthi ingakhanyi ingakwazi nokwehla ngezansi kwamadolo akhe yayicishe ibe amayintshi amane noma amahlanu ngenhla kwamadolo akhe ehlezi phezulu lapho egcoba phansi naphezulu ehola amaculo. Ngakukhomisa ngamandla ami onke hlobala ngeke angimeme ukuba ngibuye angimbhekile ukuba akwenze kodwa uyakwazi okulungile nokungalungile. Uma sengimi ekwahlulelweni akusekho ezandleni zami bese esuka ahambe futhi indoda ebizwa ngothisha engingasho khona ukuthi ayisuye yaphawula ngolunye usuku phambi kwabanye ngabangane bami edolobheni elithize engangikade ngikulo. Niyamazi umfowethu. Nalo mfowethu uyangena wathi bathi sake saba nomfowethu Branham lapha kanye idolobha elithize entshonalanga engaphandle. Nendoda yathi, oh, umfowethu Branham, uyindoda elungileyo, niyabo, wathi kangcono ukuthi angaphosa noma yini esimilweni. Yathi, umfowethu Branham, kodwa ningawalaleli amatheyiphu akhe ngoba ayokudida. Kanti lapho kwenzeka ukuthi omunye wabangane bami emi lapho wathi, omuntu njani nomntane, ngangithekile ngaze ngezwa amatheyiphu futhi yilowo umehluko. Wathi, ngangingakuqondi ukuthi kwakungenzeka kanjani ukuba uNkulunkulu ongcwele ambisane nezinto ezinjalo njengalokho njengoba nonke nenza. Yena lowo muntu omunye kanye naye wama endaweni ethize esikhathini esingesiphedlele wathi, umfowethu Branham, umprofethi uyakwazi ukwahlukanisa ngokubona izinto ezifihlakele nezinto ezinjenge, kodwa wathi, manje ningayilaleli imfundiso yakhe ngoba akaqinisile.
The insanity, the uncouth, expression is
that which is
the word of the Lord came to the prophet.
It
was one interpretation.
Ukutasha nje emva kwehlelo elithize eliyizana ngolunye lolezi zinsuku azophidleka futhi akhude futhi abhubhe lesihogweni kodwa izwi lankulunkulu liyohlala phakathi phezu kweyedwala ngiyokwakha amathemba ami kuze kube phakathi phezu kwezwi lenkulu ukuthi yonke enye into mayicile uma ngilahlekelwa yibo bonke abangane konke okunye ubungane bami bukuKristu. Amathemba ami akukho lapho alakhelwe khona ngaphandle kwasemazweni kaJesu enokulunga. Lapho amacala onke umphefumulo wami uvula indlela khona-ke uyiwo onke amathemba ami nokuhlala. Ngesibhamu sakhuma ngelinye ilanga futhi ngabona ngangicabanga ukuthi ngase ngifile ngezwe nginokuthula ngaqalaza ngacabanga awu yikho lokhu. Buhle buni ihlelo ebelingabenza kimi ngaleyo nkathi. Buhle buni inhlangano ebingabenza kimi na bengiyoma ngaleya ezahlulelweni ezesabekazi kaNkulunkulu ukuba ngahlulelwe ngalelizwe. Nakuba ngingaze ngishiswe yilanga futhi ngigobe futhi ngisonteke futhi ngibadonse ngibahlakaze abantu abaningi kodwa ngethemba ukwenza ngithole umnyombo wangokoqobo lapho wezwi likaNkulunkulu futhi lapho ngakhe umphefumulo waphakade kunjalo. Ngidedele uNkulunkulu awubeke ezandleni zakhe futhi awakhe ube ngumntwana olalelayo. Bekungenzeka kanjani ukuba umuntu ohola ngomoya ongcwele enze into enjengaleyo noma owesifazane onomoya ongcwele enze izinto ezinjengalezo na?
No.
Kabo, ungcwele futhi uma ukuphila kwakhe kukuwe uyafana, uyoba njengaye nje. Uisrayeli njengathi bacabanga ukuthi ngoba babephumelela ngombimbi lwabo nabanye ukuthi uNkulunkulu wayethe kulungile ngakho. Manje niyazi sicabanga lokho namhlanje. Ngakhuluma namanye amadoda lapho esikhathini esingeside sedlule ehotela ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, indoda enkulu emazingeni ezenkolo. Futhi athi kimi, uNkulunkulu uyafakazisa ukuthi unathi ngani. Sikhulile ngonyaka odlule, mfowethu Branham, ngiyakhohlwa ukuthi bangaki, amakhulu kanjalo. Ngathi leyo akusiyo nencanyana imvume kunjalo. Ubufebe bandile ngonyaka odlule cishe ngamaphesente ngamashumi amathathu. Ngabe lokho kukhombisa ukuthi uNkulunkulu wayekanye nobufebe na?
That argument is no good.
Leyo mpikiswano ayilungile qhabo. Ungeke ukwenze qhabo mnumzane. Unkulunkulu umi nezwi lakhe noma yimuphi omunye umuntu uyoma nezwi lakhe uma eqotho kulungile bacabanga ukuthi ngoba babe nombimbi manje lapha sizongena emdluzwaneni nje ezindabeni zikahulumeni. Isizwe sakithi silenqabile izwi likaNkulunkulu njengoba kwenza u-Israyeli nje. Balenqaba izwi likaNkulunkulu nabantu babo, abaphristi babo, nabaprofeti, nokunjalo baprofeta kahle kubo. Futhi ba, yini esingayenza ngaphandle kokuthi uthembeke ungesikho ngoba ubambene nezwi? Silahliwe isizwe sakithi esikhulu esandekayo senike phezu kolwethu ulwazi lwesipiliyoni lokhokho bethu bese sibuyela kulokho ababenakho. Impela uIsrayeli wayeyisizwe esikhulu, bukani okhokho babo, kodwa uNkulunkulu akabayekanga. Lowo mprofethi omdala onempanda wayebaphosela izwi futhi kwenzeka ngayo impela indlela ayesho ngayo. funda umlando wakho lapho futhi uthole ukuthi akunjalo yini uyafezeka ngayo nje impela indlela akusho ngayo futhi wabalatha nokho bona bemi lapho labo baphristi abangcwele bembethe izingubo ezingcwele befafaza lokhu futhi bengasinyakazisi isandla ngapha noma ngapho ngoba kwakungenye into ngapha noma isiko noma enye into ujesu wathi ningabakayihle usathane futhi imisebenzi yakhe niyoyenza basebemthatha futhi bamlatha ngecala basebemlengisa emthini basebembulala kunjalo impela unkulunkulu wabuye wamvusa futhi yebo mnumzane babo babengeke besingeke simkhole u-amose namhlanje lutho nhlobo futhi namhlanje senze umbimbi sinalokhu esikubiza namhlanje sicabanga ukuthi kuvunywe ngunkulunkulu ngoba izinhlangano zethu ziyanda nayo yonke into ihamba ngendlela eyiyo cabanga ukuthi ivunywe ngunkulunkulu niyazi bajoyina benyuka ngiyakholwa cishe ezinye futhi izigidi ezimbili noma ezintathu zamaprotestane nekatolika lihambe kwaba yini ngana lezigidi ngaphezulu niyabo ngicabanga ukuthi lokho imvume kankulunkulu ibona beyikatolika iprotestani icabanga ukuthi imvume kankulunkulu kubo ngokuba ngamaprotestani ngumbhedo into engashaya umthubo kangako kungumlotha we-athomu ulaka lukankulunkulu lwakhiwa ukuba luqhume kunjalo impela ngilaleleni ngize nitshela izwi lenkosi amen Bugani, Bugani is a Bugani is a Sagit. Join a Taman with Kanan. We are now. It's a catch. I just have a stab and put it. Tinang is still using a familiar issue. Kuleva Guba went the way of Pam Guba, whom Jane Gusangana, when we sang away. And the Fundanga in Jelapa, Uhamba Ababi, then of Melananga, Unkulunkulu, Avezelo, and I am Bulanga, Esmeguini, Zak, a prophet. Ungahamba ababili bengavumelananga ngenkathi sithola okaMohammed uBuddha abaphika inkulunkulu abangamesaba inkulunkulu abazidlayo yonke enye into kuyo nicabanga ukuthi nicabanga ukuthi inkulunkulu wayengahlala entweni enjalo na awu usho uthi awu siwumbibi nabo sinakho konke kuvikelwa yintshonalanga abanazo zonke izizwe zibazungezile ngokubavikela kodwa lo mprofethi wathi unkulunkulu uzonibhubhisa yena impela unkulunkulu enimkhonza uzonibhubhisa ngobuwula benu wayeyosho into efanayo kulokhu kuse wayeyoklabalasa ekuyihlala mongameli kuze kuyothi ngqi phansi kumlimi ompofu impela wayeyokwenza wayeyobasakaza ngezwi kankulunkulu ngempela wayeyokwenza yileyo indlela yomprofethi weqiniso Bugani, amabandla, oh, siyibandla elikatolika lamaRoma elingcwele elikhulu, kwakhulunywa ngalo eBhayibhelini ukuthi liyisifebe. Ngokhokho baobaba amabandla amaProtestane onke abuthene ndawonye futhi abizwa kubizwa ngumkhandlu wamabandla omhlaba.
Prostitutes of the whore, the Bible said.
Izifebe zisifebekazi kwasho iBhayibheli, yilokho impela elakusho. Yebo, noba sicabanga ukuthi futhi manje onke amabandla ahambisana ndawonye. Unumzane Collins, umngane wami, umfowethu eCalifornia, Arizona lapho, ungu-Elmer, ngathi, awu, ngiqagele usonta kwelihle ibandla elincane le-Methodist, wathi, ngaphuma kulo ngenkathi bejoyina lo mkhandlu wamabandla enhla lapho. Ngathi uNkulunkulu akubusise, usondela embusweni mfowethu.
Dogma!
Yeo mnumzane. Bateshwa. Benyeta kanweli onomuntu futhi kanye lefundisi labo enziwe ngumuntu. Futhi bashiya izwi kankulunkulu. Esikudingayo ngumprofethi namhlanje. Ukusakaza lelo zwi phakathi lapho. Kunjalo impela. Yebo, babayo ziphephisa bona. Oh, sijoyina thina amaPentecostal. Impela sijoyine umkhandlu wamabandla omhlaba ngoba phakathi lapho sinenhlanganyelo sizobazuza sibaqede. Njengowesifazane eya ebhareni ukuba adakwe kanye nendoda yakhe ukuze ayezizele uNkulunkulu. Kakhulu njengendoda ihamba nomfazi lezi zinsuku ebhareni ukuba idakwe ukuze imzuzele uNkulunkulu. Umpetho sonke kathi likadevel uma noma yini iphika lelizwi ngiyaphikisana nayo nalokho kungenza ngiphikisane nazo zonke izinhlangano ngoba iphambene
nezwi
kufanele kwenze lonke ikholwa lize ngaleyo ndlela Awu bathi kodwa khumbula sine ngithi nginesiqephu esikhulu ephepheni ngilithunyelelwe ngomunye waseArizona ukuthi washo kanjani lokhokho usibanibani ngolunye usuku wathi upapa John wamashumi amabili nambili kumbe noma bambiza ngani une ungumuntu okahle uyena muntu kuphela owake wakhuluma ngokuhlanganisa amabandla amakatolika namaprotestani ndawonye wathi kungathe kungafiki ngezinsuku zethu kodwa eminyakeni elandelayo eyishumi nanhlanu noma amashumi amabili kuyoba khona ngacabanga mfana wena ungukhokho uyaprofetha futhi awukwazi isikhathi sedlule kunoma sicabanga umfo owangibhayela khona wakubhala phezulu ekhasini isikhathi sisedlule kunoma sicabanga wayekade elalele emathayiphini futhi yebo mnumzane wathi isikhathi sedlule kunoma sicabanga wathi mfowethu Branham awukushongo yini lokhu eminyakeni edlule na ngathi impela yebo mnumzane ngiyafezeka ngoba yizwi lenkosi kufanele impela yebo bathi awu lokhokho ongcwele awucabangi ukuthi kufanele kube khona akwaziyo okungaphezu kwalokho na abo mnumzane uma ephika izwi likankulunkulu futhi abuke kulo kanjalo angeke angikhathali ukuthi opapa abangaki abaprofethi noma ngabe yini elinayo phakathi kwenu uma ningekho ezwini nisukile ezwini kunjalo bengake aze ayibuse kanjani unkulunkulu into enje inqobo nje uma bengaba lona impela izwi likankulunkulu na angabosisa kanjani noma yini ngaphandle kwezwi lakhe na into ephambene nezwi lakhe angaliphika kanjani na ungawubusisa kanjani umdlavuza okudlaya okuqede na bungayibusisa kanjani intambo kagesi oyibambile uthi oh ngibambe ungishise lokho bekungaba uhlanya unkulunkulu angabusisa kanjani noma yini emelene nezwi lakhe na ngakho buyelani ezwini nina sigejane sabashumayeli njengezinja ezinkulu yini indaba kini na niphuma lapha bese nithengisa ngobuzibulo benu ngenxa yokudla nyana ukuba ugibele uhambahambe ngemoto ephambili ikhadi lakhe noma yinto ethize noma ngenkulu ephakeme indlu enkulu yesitebi ndawo ndawo nelikhulu isonto lakhiwe ngesigidi samadola nazo zonke lezo zinto kanjalo bese ithengisa ngobuzibulo benu futhi ninamahloni futhi nisaba ukushumayela izwi likaNkulunkulu emabandleni enu ake usho awunamahloni ngawe na futhi uzibize ngenceku umprofethi kaNkulunkulu ithengisa ngamalungelo enu ngenxa yokudla kwezwe lizochamusela ini na okufanayo nokwenziwa nguEsawu o ihlazo elinjepho othaba unkulunkulu angcwele ogada izwi lakhe ukuliqinisekisa wayengeke ayibusise into ephikisana nezwi lakhe kanjani manje lalelani ngiyazi ukuthi ngishiywa isikhathi kancayana nje futhi ngingahle nginibinde ukuthi anife kodwa bukane kukhona engifuna ukunibuza khona ubengakwenza kanjani unkulunkulu ongcwele owakhuluma izwi lakhe futhi wathi manje kokubili amazwi nomhlaba kodlula kodwa lelo aliyikudlula akukho nelilodwa izwi lakhe manje angayithetha kanjani into ephambene nalelo futhi ayibusise na wayengakwenza kanjani na bukani uzifakazela yena uqinisekisa izwi lakhe usho lokho okuyiqinisa hhayi ngobulunga bukani umowabi umowabi wayenezwi lakhe futhi umowabi u-israyeli wayenezwi lakhe nomowabi wayenesimo sokumesaba unkulunkulu ngezwi lakhe banikela ngemihlatshelo ezikhombisa ezihlanzekile ezinkunzi phezu kwama-altara ezikhombisa inombolo ephelele umhlatshelo ophelele kwase kuthi ngaphandle kwalokho wathatha izinqamo ezisikhombisa zikhuluma ukuthi babekholelwa ekufikeni kwendodana kankulunkulu futhi banikela ngakho phezulu lapho nombhishobhu wabo omkhulu zonke izibuthwane zabo bonke abapristi babo abapristi abakhulu yonke enye into yayimizungezele namakhosi abo nomungameli nani okunye futhi wanikela ngalokhu ekholwa njengoba babe njalo kukhathaniswa no-Israyeli futhi kwakukhona u-Israyeli ezansi lapho isigejane samambuko kubukeka kanjalo kodwa yini eyayino-Israyeli na unkulunkulu wayesemkhankasweni wabo wayezifakazela yena ukuthi wayenabo yabo kunandaba ukuthi bangaki okhokho ababekade benabo opapa kumbe noma yikuphi okunye unkulunkulu ngeke abanabo aze azifakazise yena enabo futhi inqobo nje uma besukile ezwini lakhe futhi bephika izwi lakhe angaba kanjani nabo na awukho zibonakaliso zikankulunkulu ophilayo phakathi kwabo wayengaba kanjani unkulunkulu phakathi kwenhlangano yezizwe lapho ababili bangehambe bengavumelananga na. Manje bukani lapha, nanto iChurch of Christ ebizwa kanjalo, ijoyine namaPentecostal. AmaPentecostal athi akholelwa ekukhulumeni ngezilimi, akholelwa ebufakazini obubonakalayo bokuba nomoya ongcwele ekhuluma ngezilimi. Bathi bakholelwa kulokhu lokho nokunye, bakholelwa ezibonakalisweni nasezimangalisweni. I-Church of Christ iyabahleka futhi yathi, ninasigejane sezidumu lokho kwakusezinsukwini esezedlula. Uhamba ababili kanye kanye uma bengavumelananga na futhi bajoyinana.
They're seeking safety.
Away
with such stuff. My safety is in
Christ. And his word for his word itself. No sign of believing God.
That's
why Jesus said, if I do not know
the word,
man
shall not live by bread
alone. Uma uNkulunkulu engakhulumi futhi aprofete nje ngami, futhi asho ngami, futhi enze ngami lokho nje uMesiya afanele akwenze, khona-ke ningangikholwa. Bese-ke umfo athi ungumprofethi othunywe uNkulunkulu futhi aphike izwi. UNkulunkulu ihawukele into enjalo. UNkulunkulu angake ayenze kanjani into enjena? Ake ngibuze ngabe lokhu manje angazi ukuthi ngikhuluma nini nani, futhi lokho kuyoba kuNkulunkulu. Ngikongelela ukudla nje njengoba angitshela kulowo mbono ngaleso sikhathi ngikufaka emiphongolweni. Ubungangibuza wayengakubona kanjani u-Amose kungakenzeki okwakuzokwenzeka kubo na? Ngani wakubukeka kokuhle? Bukani manje, bukani lapha manje, nalelisisani manje, ngoba konke lokhu kusetheyipheni futhi kuya kuzohamba umhlaba jikelele, yabo. Manje kanjani, bukani lapha, wawukhona u-Israyeli, amakholiti abo lalisesimeni esingcono kakhulu kunalokho abake baba yikho. Awukho muntu bakhathazayo. Babenezinkolo zabo uqobo, abazange akukho muntu owathi ngeke namkhonze uJehova. Kubekani kwasho izizwe zabahedeni, nikhonze sinesivumelwano omunye nomunye. Lowo mprofethi wabona ngalokho, yabo. Kanjalo nomprofethi namhlanje ubeyobona ngakho, yabo. Kubeka no-Israyeli wathi, awu asidle siphuze futhi sijabule. Ngakho bahlanganisa esikhejane base bezenzela izivumokholo nezinhlangano namahlelo nezinto futhi bakulungisa konke nyana. Nabesifazane babo nje bahlala ntofontofo nasesonweni phandle lapho umfana bethwalwa bejikeleza emahhotela okudlalwa kudanswe kuwo, nakho konke begqoke uhafu, begqoke iziketshane ezibukeka zisasilika. Uma wake wabona omunye wemilando yabo yangalezo zinsuku ukuthi ayebukeka kanjani, oh cishe impela kubi ngokukodwa kokuthathu njengoba benza namhlanje kungekukhulu nokho ngoba babengeke. Yebo, nokuthi benza kanjani futhi baqhubeka kanjalo namakhosi nabaphristi nawo wonke omunye umuntu. UJesu wathi, nidla izindlu zomfelokazi nina abazenzisi. Nazo zonke lezi zinto ababezenza lo mprofethi emi lapho ebuka phansi phezulu waleso leso sizwe kanjalo akumangalisi inhliziyo yakhe yadabuka kuye. Yebo, mnumzane. Manje nithi wazi kanjani ukuthi kwakuzokwenzekani na? Wayekwazi kanjani ukukubona kungakwenzeki na? Kanjani na ngombe kwakubukeka kukuhle ngani? Banokuningi okudliwayo, banokuningi okokugqoka, banamabandla abo amakhulu, bayaphumelela imali itshalwe ndawo zonke, baphila ntofontofo emidansi emgwaqeni, ukungaziphathi kahle nakho konke okunye kuqhubeka nje, nayo yonke into ihamba kahle njengemelika nje namhlanje. Ithelevishini igcwele amahlaya angcolile, abesifazane abaqubule izingubo uhafu, konke okunye, yonke into oyibonayo inkutunkutu nesono nje. Awudingi kubuka television, vula amehlo akho nje ubuke noma amantombazane, abafana besilisa, abesifazane bebhema bephuza, labo Jezebeli bezibiza ngamaKristu, odeveli abangcolile bezibiza ngeMethodist, Baptist, Presbyterian, Katolika namaPentecostal. Kumangalisi kwanciphisa amehlo akhe lapho ebuka kunjalo. Konke kubukeka kukuhle, ungakuhlenga kanjani uma sizokwenza kanjani ubuke oh sinesinye futhi sigethi sinesi izakhiwo zethu ze amasonto ethu makhulu kakhulu sizodingeka sakhe amasonto amasha aw sinemali eningi angaka sazi ukuthi sizokwenzani ngayo ngani sakha izindawo ezinhle nje kunazo zonke esizweni amasonto amakhulu kunawo onke elikhona sinawo futhi isalokhu sinemali eningi kakhulu awucabanga ukuthi uNkulunkulu usibusise na kabo nisukile ezwini lakhe kuni mfowethu Branham usho ukuthi uNkulunkulu uzokubhubhisa lokhu na yabo bonke wajenjani na Amose waziye kanjani na
just like a doctor diagnosing a case
njengodokotela nje ecilonga isifo uma ethola isifo esisesigulini uyazi ukuthi kufanele enzeni uyazi ukuthi eso sigulu sinani uyazi ukuthi sesiqhubeka engakanani futhi uyazi ukuthi kuzokwenzekani ngaleyo ndlela nakumprofethi umprofethi weqiniso uma ebona angikhathali ukuthi wena wenzani uma ebona isifo esiqhubeka ngumdabuzo odanayo futhi uqhubeka kakhulu ngempela kumapentecostal nabo bonke abanye ngeke usabuya usesigabeni esiqhubekela phambili azobhubha wayekwazi ukusicilonga kanjalo-ke isifo uAmose wasicilonga ngezwi kankulunkulu wena ngumprofethi weqiniso kanjalo-ke ucilonga isifo bese ethi kulabo besifazane ningazami neze ukuya ekwahlelweni nezinwele eziphunguliwe nibe nazi kangcono kusho kuwe wena wesilisa nonke nani bashumayeli nibika izwi futhi ninesimo sokumesaba uNkulunkulu futhi nijoyina izinhlangano ukuba nibalekele indaba esematheni nibe nazi kangcono nibuka izwi elifanayo abaprofethi beqiniso ababezolibuka ukucilongwa kwesifo kwathi ukufa kwehlukana njengodokotela nje uyasazi isifo uyazi ukuthi zimpawu zini esinazo bukani lesi sizwe uma uthi pentecostal yenzile uma bezokubeka bengeke ngisho bakuvumele uze nasenkonzweni ngoba kushumayela kwabesifazane ngezinwele zabo ezithungiliwe nebhayibheli liyakulahla wesaba ukuthi uzosho okuthize nge lapha ngolunye usuku ngenkathi ngenza eminye mikhankaso yayenziwa nguRoy Borders eWest Coast bamlethela kanye kanye isigejane sabefundisi cishe ngiqagele bengamashumi amane noma amashumi amahlanu lapho enganginomhlangano omkhulu bathi mnumzane Borders ngifuna ukukubuza okuthize wathi kuyiqiniso yini ukuthi umfowethu Branham usebenzise igama lenkosi uJesu Kristu ukubhaptizela kulo na umnumzane Borders umnumzane ohloniphekile impela onesithunzi njengoba nazi umfowethu Borders walapha wathi banumzane wathi umfowethu Branham uma ephumile esemikhankasweni phandle lokhu wathi akashumayeli uyaqhubeka nje akhulekele abagulayo beni ukuthi akube yilokho akwenzayo wathi lokho akusiyo into engikubuze yona kusho igosa lasesontweni labe umanje babe namathephu bayazi wathi ngabe ubhathiza egameni likajesu kristu na wathi yebo ebandleni lakhe uqobo yileyo ndawo kuphela abhadiza kuyo ebandleni lakhe uqobo wathi lokho-ke yilokho kuphela ebengifuna ukukwazi asimfuni asikufuni lokho kweduka phakathi kwabantu bethu nangolunye usuku ngenkathi umngane wami olungileyo u-Ed Dalton ethola incwadi eyayivela ebandleni lamabhaptisti wathi siyakuxosha enhlanganinyelweni yamabhaptisti ngoba ujoyine ekwedukeni ngokubhaphathizwa egameni likajesu ngithanda ukuma noPawulu kulokho izwi elikubiza ngokweduka yileyo ndlela engimkhonza ngayo uNkulunkulu ngoba yizwi lakhe yebo umnumzane yebo oh impela udokotela uyasicilonga isifo uyabona ukuthi sikuphi umprofethi weqiniso uyasihlola isifo mbezi wenzani udokotela ucilonga isifo sakhe ngezimpawu kunjalo na ubheka izimpawu futhi uyabona ukuthi yini indaba esidulini uyabona ukuthi sesiqhubeke kangakanani futhi uthi ayisekho into engenziwa umprofethi weqiniso uthatha izwi kankulunkulu bese ecilonga izifo aphose umuthi kuso nabantu bawubuyisele ngokuphosa ebusweni bakhe kuzokwenzekani na ukubhubha yilokho kuphela thanda injabulo esigejane sezwe esibizwa ngobuzenzisi esinolayini omagciwane amancane kodwa leyo yindlela yomprofethi weqiniso oh hey ubona izifo ubonile ukuthi babezoteta ezweni wabona izwi futhi wayeyazi imiphumela ukuthi yini okwakuza ukubonile ukuphila ntofontofo ababephila kukho uyibonile indlela labo besifazane ayenza ngayo uyibonile indlela yabaphristi ayeyenza ukuthi batheta kanjani ekukhonzeni kweqiniso kukaNkulunkulu nezinto ezinjalo ukhona wayenakho wayenempendulo wathi lo uNkulunkulu enizisho ukuthi nizomkhonza uzonibhubhisa ngayina aniginanga imiyalo yami kepha nokho babecabanga ukuthi wayeginile angikufundanga yini khona lapha nje na ivesi lesibili lesine kwelesibili isahluko ivesi lesine Ngoba ngakukhetha ukuba ube yi kuyo yonke imindeni yomhlaba ngakukhetha kepha nokho uyala ukuhamba ngemiyalo yami ngicabanga ukuthi lo mprofethi omncane onempanda emi lapho naleyo ntshebe emnyama inemisho namehlo akhe ebaneka umlilo ekhuluma naleso sigejane sabapristi nezinto futhi wathi uNkulunkulu nini abazenzisi enenza sengathi ngiyamkhonza yena lowo uNkulunkulu uzonibhubhisa ngicabanga ukuthi wayengaluthola ubambiswano na ohe wayezomzameni namhlanje nibone ukuthi wayezokwenza yini khabo kodwa wenzani na yileyo indlela yomprofethi iqiniso wayenezi wayazi ukuthi laliyini njengomikhaya wasendulo inganyana engiyibuzisile ngedlule okunye kwakho emizuzwini embalwa edlule ngoba ngijahe isikhathi kodwa umikhaya lapho ema phambi kuka-Ahabi wababuka wayelazi umikhaya wakhuluma izwi kubo
Micah judged
him. Micaiah, owedlulela umbono wakhe, imfundiso yakhe ngezwi kaNkulunkulu, uthi ubonile ukuthi imfundiso yakhe nezwi kwakufana. Ngoba izwi lathi wazoqalekiswa u-Ahabi futhi wayezobangela ukuba izinja zikhaphe igazi lakhe yilokho izwi elakushoyo. Ngakho uMikhaya wayenombono lokho wayengumprofethi bukani ukuthi yiliphi izwi eliza kimi. Uthi wakhuleka oNkosi uNkulunkulu ngenze njani na ngithini kulesi sigejane sabashumayeli abemi lapho na. Nazi zonke izinhlangano wonke umuntu ezweni uhlangene nami Nkosi. Kimi lapha phambi kweNkosi ngithini na. Uthi wangena embonweni wathi yenyuka qhubeka wathi kodwa ngibone u-Israyeli ehlakazekile sengathi uyizimvu ezingenamelusi. Lelo gosa lesigodi lenyuka lafike lamukula emlonyeni laselithi laya ngapi izwi kaNkulunkulu umoya kaNkulunkulu ngenkathi uphuma kimi uphuma kulo. Niyazi ukuthi uNkulunkulu wathi nina wavumela uDevil ukuba ehle futhi angene phakathi kwabo ngoba babesukile ezwini kwasekuqaleni nje. IBhayibheli lathi uma bengayibulikholwa izwi wayezobanika amandla okuduka ukuba bakholwe ngamanga futhi balahlwe ngawo. Yilokho impela lezi zinhlangano nabantu balesisizwe esikwenzayo namhlanje bekholwa ngamanga ukuba balahlwe ngawo. Ukuba alikho elinye igama elinikiwe phansi kwezulu ongasindiswa ngalo. Wenze ulayini okwezinhlangano njalo njalo. Yebo. Manje laba abanye babukani laba abanye abaprofethi na abengabaprofethi yebo mnumzane babengabaprofethi kodwa kuba babeke bama futhi basihlole isiprofethi sabo ngezi ukuba amamethodisti abemile namhlanje futhi asihlole isiprofethi sawo abengeke neze afafaze omunye umuntu abeyokwemukela umoya ongcwele babeyobhaphathiza wonke umuntu ngokuqinisa egameni likajesu khristu ukuba i-Assemblies of God ibizoma namhlanje bese bebuka isiprofethi sabo bebeyobuyela ezwini ukuba i-oneness namhlanje ibizoma futhi bahlole isiprofethi sabo bebezobuyela ezwini kodwa niyabo ukuba labaprofethi bebezoma futhi bahlole isiprofethi sabo badlinza bathi lelo lingelethu ngakho sizokwenyukela eRamothi Gileyadi futhi sizolithatha ngoba lingelethu uJoshua usinika lona kodwa uMikhaya wathi lokho kuzwakala kunomqondo okahle kodwa kuyilokho-ke awufuni ukuzindla ufuna ukukholwa okwashiwo uNkulunkulu ungazindli lutho. Ukuba ka-Abrahama wayezindlile wayeyoza lishiye kanjani izwe lakubo na wayeyoba kanjani neminyaka eyikhulu ubudala ebe esalokhu enika udumo uNkulunkulu futhi bezoba nengane ngoSara naye enamashumi ayisishiyagalolunye. Lahla izizindlo kholwa nje. Ngivumela uDevil akutshele uyazi umfowethu uBrenham akalutho kuphela ungumzenzisi manje nge manje awume ake ngibone ukuthi ake sibone ukuthi ufundisa kahle yini ake ngibuyele eBhayibhelini ungakwenzi angeke akuvumele ukwenza lokho qhabo qhabo niyabo kodwa uzosho okubi ngami angathi abe nelungelo lokukuhle bese nje ulokhu uthola lokho ume futhi uqale ukuzindla yebo ubengafanele ukuba enze lokhu ubengafanele ukuba enze lokho uqala ubheka mina awu unenqwaba nje bese uyahamba ubheke inkosi uJesu ungathola inqwaba mbeke umzuzu nje ngizobeka ngamunye wenu abe umfundisi manje sizokhohlwa ukuthi wake waba khona emhlabeni nanga umfana okufakazisile isizwe sonke jikelele ukuthi wazalwa engumntwana wesihlahla umama wakhe wamthola ngaphambi kokuba ubaba wakhe nomama baze bashade kufakazelwe manje abayi ezweni intombi yokhulelwa bahamba ngalokho nje abakuzwayo niyabo ivezandlebe ngamtshelanga yini ukuthi wazalelwa esonweni futhi uzama kubafundisa na niyabo ukuthi bukani ukuthi wayenzani ebintshweni wayesikhiphula onke amasonto ayekhona ezweni unjalo na inhlangano konke okunye wayena umfana othize nje wayesekhule ngokweqile ehamba ejikeleza kanjalo umfo osemncane kungekhohlelo awungitshela ukuthi usontaphi ubani uyihlo uthi ujosefa kasuye uyihlo ujosefa kasuye ubaba wami wayezosho njalo awu ubani uyihlo unkulunkulu ungubaba wami awu wena luhlanya yilokho impela oyikho wena ungumuntu ubududu unkulunkulu ungubaba wakho ukuba babekuhlole ngezwi aniboni ukuthini izwi lalizokwenziwa inyama abawuhlolanga umbono wabo ngezwi yilokho-ke yileyo indaba namhlanje anihloli imibono yenu senu isiprofetho senu nemfundiso yenu ngezwi likankulunkulu umuntu uzama ukunitshela iqiniso bese nithatheka kubo njengo-Amose waye u-Amose enza nani izokwenza into efanayo manje bukani lapha ukulesi simo manje nani yomlahla mhlawumbe kunjalo ukuba nani ingabuyelanga emuva ezwini bezi okufanayo bayamlatha namhlanje ukuba ke nina besifazane lapha eliphakathi lapha yebo aniwuhloli ngani umqondo wenu wezinwele zenu eziphunguliwe ngezi bese nibona ukuthi lithini na anizenzi ngani lezo zinto na aniwuhloli ngani ubhaphathizo wenu kayise indodana nomongcwele nalowo mthathu emunye wamanga obizwa kanjalo okungelutho ezweni ngaphandle kokuthi izikhundla ezintathu zikankulunkulu oyedwa iziqu akukho gama likayise ayikho into ethiwa igama elinguyise indodana nomoya ongcwele igama likayise indodana nomoya ongcwele okuyinkosi uJesu Kristu hlola umbhaphathizo wakho ngendlela wonke umuntu ebhayibhelini abhaphathizwa ngayo uma ubuzohlola umcabango wakho ngezwi ubuzobuya futhi ubuzobhaphathizwa egameni lenkosi uJesu Kristu yilokho uPawulu abatshela ukuba bakwenze futhi wathi uma noma ubani omunye efundise noma yini ehlukile makabe ngoqalekisiweyo ngisho noma ngabe ingelosi eyehla uyazi izikhathi eziningi kakhulu izingelosi ziyehla mfana ikude kuqede kanjani lokho iPentecost kunjani-ke ngenkathi uMartin ongcwele wayemi lapho futhi nakho kumi esikhulu esidala esikhazimulayo esasimi phambi kwakhe umuntu owabhaphathiza egameni likaJesu owayekholelwa kumoya ongcwele futhi wagcina izwi namaRoma emkhahlela emkhipha futhi enza konke kuye ezama ukufaka mibhedesho yawo nezimfundiso ezenziwe ngumuntu lowo muntu wama ezwini futhi ngelinye ilanga emandleni akhe odeveli babeza kuye futhi bazame ukukhuluma naye wayengabanaki ngelinye ilanga usathane wafika njengokristu efake umqhele egqoke amahliphasi egolide wama lapho wayesethi awu amalangabi umlilo emzungezile wathi awusangiboni Martin na ngiyinkosi yakho ngikhonza umartin wambuka kukhona okungalungile lapho wathi Martin awusangiboni na wathi ngiyinkosi nomsindisi wakho wathi ngikhonza futhi wakusho lokho izikhathi ezintathu noMartin waqalaza wayebonile ukuthi uKristu uyothweswa umqhele ngabantu bakhe ekufikeni uyobe engagqokile amahliphasi egolide wathi sukakimi Sathane mfana ayengeke amapentecostal akudle akuqede lokho na mfana ingelosi ekhazimulayo lowo wesifazane wehla evele eChicago lapho engiya khona wathi Mfundi Branham abefundisi phezulu lapho bathe uma ingelosi yenkosi yakutshela ukuba ubhaphathize egameni likaJesu bebezokwemukela kodwa njengalokhu kungumcabango okungowakho lowo ngathi uma ingelosi yenkosi isho noma yini ephambene nalokho kwakungeke kube ingelosi yenkosi yabo uma noma yiphi ingelosi isho noma yini ephambene nalelizwi makube ngamanga kuthi uma umuntu ekutshela isithunywa esivela kuNkulunkulu sithi sivela kuNkulunkulu futhi sikutshela ukuthi kulungile ukubhathizwa egameni likaYesu indodana nomongcwele masibe ngesinamanga uma umuntu ekutshela ukuthi kulungile kuwe ukuba ube nezinto eziphunguliwe nezinto ezinjalo ukuthi ufanele ukufaka isigqoko enkonzweni sibe isigqoko sabesifazane kuba sibe yisembozo makabe ngonamanga izwi kaNkulunkulu iqiniso Noma iziphi lezi zinto okuphambene lezi makube ngamanga yizwi eliyiqiniso liyoma ngiyazizathu Mikhaya akwazi ukuthi isiprofeto sakhe sivela kuNkulunkulu ngoba sasikanye nezwi kaNkulunkulu yebo umnumzane umbono wakhe wasekeleka ngokufanayo njengezwi kaNkulunkulu oh ukuba uAmos ubelapha beyohlala nezwi kunjalo Kodwa niyabona ukuthi yini inkathazo namhlanje ngathi kunjengoba kunjalo kubo sengizovala inkathazo ngathi injengoba yayinjalo kubo babefundiswe baphuma esisekelweni uJesu wathi nilenze laba yize izwi likaNkulunkulu ngamasiko enu nalowo mbhaphathizo wamanga leso sibonakaliso samanga sokumukela umoya ongcwele abanye babo bathi kawula isandla abanye babo bathi Kuloma ngezilimi ibezwele odeveli bekhuluma ngezilimi futhi bekhawulana futhi yebo mnumzane lokho akusibonakaliso sawo manje bukani zonke lezi zinto ezinjengalokho zonke lezo zinto yabo uyaphuma ezini kaNkulunkulu ukuba ufundise lawo masiko kunjalo manje wayezokuthatha akubuyise lezwini Kodwa sino othisha bethu namhlanje ufundise abantu baphuma esisekelweni sezwi kaNkulunkulu manje lesisani yilokho abebeyokwenza lapho yilokho uAmos ayebatshela khona uNkulunkulu elizisho ukuthi niyabazi uyezo niphuphise
now we have taught them off of what the foundation
manje sibafundise baphuma kukuphi na isisekelo sokukholwa esanikelwa kwabakanye kobaba bePentecost Yebo, iPhayipe. Bafundisa isihlanzo samanga, bafundisa ubabathizwa amanga, yonke into amanga. Besikwaniswa kokwase kuqaleni. Awukholwa buya uze eBhayibhelini bese uthatha isihlanzo sakho bese uthatha owakho uyise indodana nomoya ongcwele nokufafaza nayo yonke leyo nto bese ubuya futhi ubone ukuthi kungokombhalo yini. Leyo ndlela thola ukuthi usisekelweni yini. Niyabo baphumile esekelweni uPaulu athi iBhayibheli ikhuluma ukuthi ukuthi ibandla kaNkulunkulu liqandwe phezulu kwemfundiso abapostoli nabaprofeti abaprofeti nabapostoli kufanele kufane impela yini siphumile kuleso sisekelo sezwi saya esisekelweni samahlelo manje lalelani sengivala fakani insiza kuzwa yenu kamoya Alelani siphumile sisekelweni sezwi futhi sisekelweni sehlelo lingahlala isikhathi eside kangakanani kulokho na amanye amahora amathathu aphuma esisekelweni sezwi saba sesisekelweni sezinjabulo zokwezwe okwezwe ungaziphathi kahle kunyenya kungena ebandleni siphuma ezwini singena ezivumweni kholo Lokho kungangithatha amaviki amathathu ukushumayela lokho kuthathe imenye lokho kuPaula okune khona lapho siphumile ezwini sangena ehlelweni ihlelo lezi ukuthi nje ibandla lingahlela seliphumile ezwini ngaso leso sigaba yenye kuphela into ekhona ukuba libuyele ngo lapho elapho makhona futhi lihambe futhi libuyele ezwini kunjalo ukuphenduka kusho ukuthi uhamba ukujika ubheke emuva ngobuso uhamba ngendlela engesiyo ulongele ihlelo lenjabulo ihlelo le isisekelo iqonde lokho injabulo isisekelo sokwezwe isisekelo sezivumo kholo nakho konke lokho ndawonye kwathamusela ukubonakala kokungaziphathi kahle ukubonakala kokomoya Yena ngumprofeti weqiniso wayobona kithi khona impela nje ayekubone kubo Ngoba ubemi lapha kulomhlambo namhlanje futhi ngithi mfowethu Amose mfowethu omkhulu kaNkulunkulu wena ungesabi woza lapha uthathe indawo yami beyoshumayela lelizwi beyokwenza ungumprofeti kulungile beyolishumayela ngayo nje impela indlela eyilotshwe ngayo khona nje esikushoyo manje kulungile beyo abona kubo akubona kithi ukubola kokungaziphathi kahle. Bukani nje bangani, bangaki lapha kuleli bandla likhona lapha manje. Ubonayo ukuthi izwe lisekuboleni, ungaziphathi kahle na. Ngani? Siyazi linjalo. Awu yini indaba nali phumile ezwini kunjalo, kulungile.
Amos never blamed the government.
Amos akazange amsole uhulumeni. Nimqaphele lapha, uma ufunda usuye ekhaya. Akazange amsole uhulumeni. Wasola ibandla ngokuba likhethe uhulumeni onjalo. Nina bezombusazwe ake ngikudedele lokho ugaye kini kwesikhashana lapha nasemhlabeni wonke lapha uyoya khona ibandla lakhethe into enje njengoJeroboamu angazi noma ni asenzanga yini into ethi ayifane na. Ake sithi uhulumeni olungileyo uhulumeni angeke ayakha indlu edwaleni uma abantu bekhetha indlu esesihlabathini angakwenza na. Ningasho ukuthi uhulumeni wethu, inina isizwe ngabantu. Singakwenza kanjani? Umfundisi wathi kimi, wathi, mfowethu Branham wathi, buka, ngiyazi ukuthi uqinisile kulokho, kodwa wathi, uma bengingakushumayela lokho, itshelo lami belingangikhathela lingikhiphe, abantu bami bayongixosha bangikhiphe ebandleni, wathi, ngeke ngisayishumayela neze enye intshumayelo. Ngathi ishwe noma kanjani yebo mnumzane yizwe kaNkulunkulu bophezelekile uma ungumprofeti kaNkulunkulu oqinisileyo uyohlala nezwi uma kungenjalo uyohlala nehlelo lakho kuncike ekutheni ungowakuphi. Bukani kwawo mnumzane ngeke sakha uhulumeni ngeke akha indlu phezu kwedwala eliqinile uma abantu bevotela indlu yenjabulo esezihlabathini ezibishayo. Kubani ukuthi sifunani? Ake sithathe umzuzu nje manje noma ngiyethemba anginikhandli. Kodwa ake sibuke esikufunayo umzuzu nje. Angikwazi ukwedlula lokhu kuphawula leli note.
Look what we want. Look at our television.
Kubani ukuthi sifunani? Buka i-television yethu. Yilokho esifunayo. Ufuna abanye balabo bahlekisi ukuba bame labo futhi baphendule lonke uhlelo lwamahlaya angolile futhi sihlala ekhaya singayi emhlanganweni womkhuleko ngolwesithathu ebusuku kungenjalo umshumayeli uzophuma ngaphambi kwesikhathi ukuze nikwazi ukuhamba bese niyoyibona. Esithile sidala esinyanyekayo esingolile isihlebe esigane kahlanu noma kasithupha sikhuluma amahlaya angolile. Ekhobe okukhanukisayo futhi sikhubeka njengakho konke futhi ngiyakuthanda lokho kangcono kunoma ngithanda indlu kaNkulunkulu ukhombisa ukuthi inhloboni yomoya ekini. Siyakuvumela thina abantu uma abantu balesi sizwe bebengabhalela uhulumeni wethu izincwadi ake sithi bekungaba izincwadi eziyizigidi eziyikhulu ezigcineka kulo uhulumeni ziyekele lezo zinhlelo ezinyanyekayo bebeyokwenza. Singabantu kodwa thina abantu sifuna okunyanyekayo ngakho yilokho esikutholayo. Bukani izinhlelo zomsakazo ohey bajika udwala leminyaka libe yi-twist elithi isiphambano esidala esimahlikihliki libe umdanso wokushwibeka ukuzinyikinya ngalo isiphambano esidala esimahlikihliki. Yebo impela emisakazweni yethu thelevishini yonke bathatha lapha esikhathini esingeside sedlule lawo masondo okudlala lawo mantombazanyana yonke into nje ibenza babengabangaziphathi kahle yilokho esikuthandayo. Kuthaswa yini na? Upiya, iwhisky, osikiliti, imali yesizwe. Benza yini na? Bathatha imali yabo yentela efanele ukuya uhulumeni ibe izintela futhi ikhokhele izintela ze-television ezingcolile, ezinyanyekayo, abazivezayo. Amaphentekostali ayevamise ungayi kulawo mabhayisikobho angcolile, anyanyekayo uma babe nemidlalo enjalo. Udevele ukufakela yona eyodwa futhi ukufakela ithelevishini endlini yakho. Indlela yomprofethi weqiniso ilukhunyana impela kodwa asihlale neqiniso. Yebo mnumzane. Bukani emabhodini ethu ezaziso abesifazane bemicekelele pephethe osmith ngesandla sabo bonke odezibeli abancane ezweni ngani ngaya ngelinye ilanga ngibone into exakile awukhona owesifazane oyedwa ongiwelela esikoleni phandle lapho ukuba ngilande izingane ngenkathi ngiwela ukuyozilanda owayengazigqokile izikhindi futhi izulu likhithika bonke bene bathi nje bangafika lapho futhi bama uma babengenawo usikilidi babezowulayida ngokukhulu ukushesha kuthi niyabona ukuthi ngiza kanjani ekhiphele leso sandla emnyango kanje nosikilidi esandleni sabo futhi awusho okuthize kubo bayakhuma impela awusho ukuthize kuRicky noma u-Elvis noma omunye wabo phande lapho bayawudubula nohulumeni uyobesekela ngoba basengaphansi kweminyaka yobudala. Awu kulungile lokho babe abaqondanga basengaphansi kweminyaka yobudala kuyeke. Manje niyabona ukuthi usho ukuthini umprofeti weqiniso na indlela yakhe na? Kubale baphuphi abanyanyekayo emabandleni nehlelo labo bayawudubula ngemumva ngqo. Into kuphela ebavimbayo ukuba bakwenze yisihawu sikaNkulunkulu ukuze kuphume umlayezo. Udevil uyabulala ukuba ubengakwenza kunjalo. Kodwa umlayezo ufanele uhambe. Mina iNkosi ngiyobuyisela kunjalo. Ngiyo ngawuvusela kulamatshe kunjalo. Kulungile. Amabhayisikobho ethu, amabhodi ethu ezaziso, izoni zakithi ezithanda injabulo zizibiza ngamaKristu. Abantu abazibiza ngamaKristu. Abathandi benjabulo, abafuna izinkanuko, abesifazane abagqoke ngokungenasimilo, owesilisa ebabuka, ebashayela ikhwela, bezibiza ngamaKristu, bephuma. Ngani baze bathola ngisho baze bathola ngisho kuyinto enkulu eFlorida eCalifornia ukuthi banamaklabhu amakhulu manje wonke wesilisa uhlangana ndawonye bese bephosa okhiye babo phakathi nabesifazane angene phakathi bese ekhipha abanye bokhiye lapho futhi noma ngabe ubani athathe umfazi wakhe aye naye ekhaya bahlala iviki bese beyabuya baphinde baphose okhiye babo phakathi futhi niyabo amaklabhu abantwana bazalwa ngokuba abantwana besihlahla nakho konke okunye ingulube idla ingulube inja idla inja indaba la iwabashiye izwi abazi ukuthi ukuhlonipha okufanelekile kusho ukuthini phandle lapha begqoke ingubo endadlana empitshayo lezinto ezinjalo nowesilisa ebakhanuka futhi bacabange ukuthi bahloniphekile ngokufanelekile ungahle kuba awenzanga lutho olungalungile dadewethu kodwa ake ngikutshele ukuthize uyithuluzi likadevil kunenkantala yamahlulelwa isho kanje inkosi yophendule ngokuphinga nomphefumulo wakho uyobe ungasekho wazi kangcono uyakwazi manje empeleni lonke uhlelo lwethu lonakele futhi lubolile ngabantu bakithi abakufunayo njengendoda elungileyo yendlu ngani uma indoda ibiyindoda elungileyo yendlu ukusola uhulumeni wakho yilokho okuthumela abafana bethu phandle lapha futhi kubenze into engasho wamkhuba kunjalo ngokonakala kwethu uqobo ukuba besiyithanda inkosi futhi sakhonza inkosi futhi savotela uhlobo olufanele kwahulumeni nakho konke okunye bekungaba yindawo eyisimangaliso kunjalo besingeke sibe nezimpi qabo uNkulunkulu uyisiphephelo sethu namandla sithumela abafana bethu phande futhi sibabulale nya futhi sibagenge nya nakho konke okunye yingoba ukwenza kwethu uqobo kukwenze kwafezeka uNkulunkulu wathi njalo eBhayibhelini futhi akaguquki uyafana nje kungokufunwa ngabantu babo uqobo njengendoda elungileyo yendlu uma-ke indoda elungileyo ifuna ukwenza okuyikho futhi ifuna ukuphilela uNkulunkulu futhi inenjabulo umndeni othanda isimilo esibi izokwenza njani indoda uma umkayo efuna ukugqoka izikhindi futhi agqoke izingubo ezimbukeka likhanukisa futhi aphuke futhi aziphathise okukajezibele namadodakazi ayo nazo zonke izingane zayo nabo bonke uyise uthi umfanyana wayo eyamkhulisayo futhi yamthanda futhi yamphatha futhi yamanga futhi yambeka empedeni futhi yamkhulekela futhi isukume ithi ikhehla lami liyahlanya konke elicabanga ngakho iBhayibheli. Ngeza njani leyo ndoda ngomndeni wayona leyo into efanayo uhulumeni wakithi mayelana nabantu bakhe lapha ingamhloli uhulumeni solani esisigejane samabandla ahlubukile ngokufaka izinto ezinjalo kwezombusazwe wawo njengoba enabo ayamfuna futhi ingaleso sizathu embotela futhi ingaleso sizathu enawo futhi ingaleso sizathu ukwehlulela kwaNkulunkulu kuphezulu kwawo futhi azovuna akutshalile ayatshala manje futhi azovuna kamuva thina bayisisana oh sishaywe ngobuhlanya oh yebo sizamuthenga indlela yethu yokungena eRussia sizamuthenga indlela yethu ngobukhomanisi sizama ukugani imali ungeke wazithenga lezi ziphiwo zikaNkulunkulu wawukhona umfo uSimoni wazama ukukwenza ngelinye ilanga noPetro wathi bupha kanye nemali yakho sidlala indawo kaSimoni sanusi ezama ukuthenga isiphiwo sikaNkulunkulu. Buyelani ezweni, buyelani kuNkulunkulu, buyelani kuKristu bese ke ningakhathazeki ngobukhomanisi. Uyovotela ukuba kungene indoda efanele siyoba nenye indoda enjengo-Abraham Lincoln, uGeorge Washington, noma omunye owaye yindoda ngempela. Ningamsoli lo uhulumeni phezulu lapho, asizisole thina yilokho uAmose ayengakusho futhi yilokho noma yimuphi umprofeti kaNkulunkulu weqiniso ayengakusho uma elazi izwi kaNkulunkulu. Uma engumprofeti weqiniso uyalazi izwi ngoba liza kuye. UIsrayeli umbimbili lwabone nokwenza kwabo isitha kuqala bathi-ke ukuthi basuke ezwini kaNkulunkulu ngaphambi kokuba benze umbimbi nesitha sabo. Futhi ngaphambi kokuba sinesenze umbimbi nezitha zethu nezinto sifanele sisuke ezwini kaNkulunkulu. Kuyafana manje kuvunyelwe ukuba kwengamele iRoma ngani sikwenza ngalo sonke isikhathi ithatha uhulumeni ithatha izindawo ithatha abantu manje ithatha amabani sezayina sihlezi sithule sivumela nabo oh akwenzi mehluko noma kungale ndlela leyo ndlela konke nguNkulunkulu empeleni. Nina bahlubuke ndini enilusizi enithiwa abaprofeti yini indaba ngani abalazi izwi nguNkulunkulu kulezi zinto abalitadishi izwi baqondi bathi ubukhomanisi buzothatha izwe lonke kaba kusibo uburoma buzothatha izwe futhi bukwenza ngaphansi kwegama lobukristu alizanga yini ibhayibheli ujesu asho ukuthi kuyosondelana kakhulu kuyolutha nabakhethwa uma kunokwenzeka na esikudingayo namhlanje angivale ngokusho lokhu manje ngizovala esikudingayo namhlanje ngomunye umprofeti weqiniso amen idinga indoda ukuba izwi likaNkulunkulu lize kuyo yebo mfowethu uyonqatshwa futhi axoshwe futhi alahlelwe ngaphandle kodwa ngempela yokuqhumisa imbobo angakwenza impela ubeyohlwanyela izimbewu ezinjalo abakhethiweyo baze bakuthole kunjalo idinga umprofeti idinga indoda kuhunyushwa okuyiqiniso kwezwe okuza kuyo uNkulunkulu akhuluma ngayo futhi aqinisekise izwi ukulenza libe ngeliqinisileyo yilokho esikudingayo futhi mfowethu sithenjiswa oyedwa ngokukamalaki wesine ukubuyisela yini ukukholwa kwabantu kubuyele ebhayibhelini sithenjiswa oyedwa uzokwenza uAmose wayazi yebo mnumzane uAmose wayemazi uIsrayeli iy'thando zakhe ezingabesaba uNkulunkulu zizobakhuphisa masinya ezithando zabo ezingabesaba uNkulunkulu zanamhlanje zizobakhuphisa masinya zona impela izivumokholo zehlelo nezinto abazibophele bona kuzo nina amaPentecostal yileyo nto ezonibhubhisa izivumokholo zenu nehlelo uzibopha wena ngeyikhona phezulu ngaleya ukuba uthathe uphawu lwesilo futhi awukwazi ngisho ukubambe kungaphezu kwamehlo akho ngo impela kunjalo ukuduba uzama ukwenza yena ungowalokhu kungenjalo awusiye owakho yabo uyalinda nje kancane nje thola isikhathi eside kancanyana nje bese uthi ngizobe sengiphuma-ke kukho khabo ungeke usuvele uphakathi kukho usuvele umakiwe ubanjwe usunophawu akunandaba uesa wakhala kamunyu kanti wayazi kangcono kodwa wakhala kamunyu ezama ukuthola indawo ukuba aphenduke futhi akayitholanga uyohlala lapho-ke simanje isikhathi sokubaleka uAmose wazi ukuthi izithando zakhe ezingamesaba uNkulunkulu zazizolibhubhisa masinya ngokuba bona ibandla babemshiyile uNkulunkulu nezwi lakhe indlela yokuphila babesuka endleleni kaNkulunkulu yokuphila base bezendlela okungeyabo oh izwi lalisikhubekiso kubo futhi liyinto efanayo namhlanje izwi kaNkulunkulu isikhubekiso kulowo ozibiza ngomKristu Mtshela ngobabatiswa amanzi egameni lika Jesu Kristu. Mtshela ngonkulunkulu ongcwele ozokwenza. Awubathi awusina umoya ongcwele. Go kungani nisalokhu niphungula izinto lezi na? Kungani usalokhu ubhaptiza egameni lika Yesu indodana umoya ongcwele na? Kungani usalokhu ukholwa yilezi ezinye izinto ozikholwayo futhi uziphatha ngendlela owenza ngayo na? Yakhombisa ukuthi izithelo zakho ziyakufakazela. UJesu wathi babazi ngezithelo zabo. Ngiyabo lokho kuyakukhombisa nje. Ukhuluma ngento ongazi lutho ngayo. Yebo mnumzane. Yebo kuba uAmosi ubelapha, bemeza amelane nezinqubo zabo. Lekwaje kuna.
Now, I'm going to read one verse before closing.
Manje ngizofunda ivesi elilodwa ngaphambi kokuvala. Ivesi esishiyagalombili lesahluko sesithathu futhi asifunde.
The lion has roared.
Ngonyama ibhongile. Ngubani ongayikwesaba na? Inkosi ikhulumile. Ngubani ongayikuprofetha na? Lalelani, sengivala manje. Ngifuna ukusho lokhu. Ngiyaxolisa ukuthi enginihlalise kwaze kwaba leyithi ngohafu wehora kodwa bukani. Ngifuna ukusho lokhu. Ngingumzingeli. Ngiyazingela. Ngiyajabula uNkulunkulu ngipha into enjengaleyo. Ngelinye ngenkathi kuphuma isibhamu ngabela ngowezansi ukubona ukuthi ngangisakwazi yini ukudubula futhi angifuni singesabise ukuba ngangehlelwe ingozi emgwaqeni bengingeyeke ukushayela imoto uma ngihamba phansi endlini bese ngikhubeka ozwaneni lwami kukhaphethe bese ngiphuma ngefastela bengingeyeke ukuhamba niyabo cha cha uNkulunkulu unginika ukuexercise okuhlanzekile lowo kwakungusathane lowo kwakungesiwe uNkulunkulu niyabo lowo ungusathane manje ngiyakwazi ukuqondana nokuka moya kukho sibathathu kulendlu njengamanje owaziyo ukuthi kuyini futhi kungamisa izinole ekhanda lakho kodwa ngingetshele noyedwa niyabo laba bantu abathathu kuphela nje kube ukuqinisa manje kulunge konke konke uNkulunkulu wayazi konke ngakho futhi wecwayisa ngakho kungakwenzeki nakho konke okunye futhi yakwazi kuyiphutha lami ingcenye futhi nganginento ethize ngake ngakhahlameza indoda engangingafanele ngiyikhahlameze ngangingayinyakazisa nje isibindi siphume kuyo yabo esikhundleni sokukwenza ngadingeka ukuthi ngihlawule ngakho ngakho manje ke ngakho sikulungile yimi futhi sekuthethelelwe manje futhi sizoqhubeka yabo
yes Amos this eighth verse
yabo Amos elivethi lesiyagalombili uba ingonyama ibhanga ubani ongayiwesaba na ngizingelile emenweni yaseAfrika ngengaba ngalapho okwakukhona khona izingonyama iinkosi yezilwane Ngiyengalala phandle emenweni ngesikhathi sasebusuku futhi ngeze ukukwewuza nezimpisi ukuhleka umkhulungwane nezilwane ezehlukene bese kuthi ezinye zezimpisi zenze nje zijiyise igazi lakho uma sikhala kakhulu futhi kwakukhona izingwe ukububula nakho konke okunye namabhungane nezinkawu nezimpene nokuntsininiza kwezinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane ukuklewuza kuhamba ndawo zonke ungezwa zonke izinhlobo zezinto zenzeka kodwa ake kubhonge ingonyama ngisho nezilwanyakazane ziyothula du kungukuthula okunjengokufa
they keep still what their king has spoken
zithula du ini inkosi yazo isikhulumile amen Uma ingonyama ibhonga ngubani ongayikwesaba na uma uNkulunkulu ekhuluma ubani ongayiprofeti na
When God speaks the prophet
Uma uNkulunkulu ekhuluma umprofeti uyamemeza Yazi ukuthi ngisho ukuthi nina umprofeti weqiniso uyamemeza
Friends he has spoken
Bangane ngakhulumela manje ke zonke izidalwazo umbuso wakhe mazilalele akushoyo
If a lion can
Uma ingonyama ingaqonda ukuthi kukhona okungalungile uma ibhonga yonke into yombuso wayo ithula du ziyalalela ikhona izilwanyakazane ezincane nokho sembusweni waleyo ngonyama lo mkhulungwane oqininizela igazi wempisi ithula nya leyo ndlovu lapho engacaphuna ingonyama futhi ishibashibe ngawo futhi ake kubhonge ingonyama iyothula nya futhi ime ithule du ake inyathi eyisiphenama ethimulayo ebukeka sengathi ivuthele umlilo ekhaleni layo uma ingonyama igcumela ngeke ngisho ilimaze ake ubhejane namathani akhe ayisikhombisa ngophondo lwakhe olucijila sihlome ngalo nekhala lakhe elide elikhulu ake ubhange ingonyama uyama emikhondweni yakhe
What's the matter? His king has spoken.
indaba na inkosi yakhe ikhulumile yabo ufuna ukuzwa ukuthi kuzothiwani
when God speaks
kodwa uba uyakhuluma umprofeti uyamemeza bese dedela umbuso wakhe kuba ulalele lokho akushoyo
God has spoken
uNkulunkulu ukhulumile makuthi zonke izidalwa zombuso wakhe zilalele lokho akushoyo asithulele
O lion of the tribe of Judah.
Oh ngonyama isizwe ka Judah. Bobange. Wena uyaphonga kulolu suku lokugcina. Amehlo akho anciphile. Ubuka phansi. Ubona isono salesisizwe esibizwa ngamaKristu nezwe.
You're seeing the sin of this nation.
Ubona isono salesisizwe esikade sithengwe ngegazi eligugu. Ubona ukuthi amahlelo aqhambuza kanjani phezu kwezwi lakho. Ubona ukuthi abaprofeti bamanga baqamba amanga kanjani. Ikhiso likaNkulunkulu bayaliphika. Bonga ongonyama kaJuda. Kumele abaprofeti bakho babemeze kakhulu. Uma uNkulunkulu ekhuluma ubani ongayi kuprofeta na. Yini kaNkulunkulu iphume eBhayibhelini futhi lenyuka ngomprofeti. Angathula kanjani na uma ubengathula oyokhuma abe izicucu
Oh
uNkulunkulu vumela umprofeti wakho abhonge inkosi Bongeke umlaza wakho uNkulunkulu futhi makuthi zonke izidalwa zombuso wakho zilalele bangathi zingama bangathi abesifazane bangama futhi bazihlole bona bangathi owesilisa angama futhi bazihlole
May every preacher that listens to this tape stop and examine himself
Kwangathi wonke umshumayeli olalele le tape angama futhi azihlole yena ngokuba ingonyama yesizwe sika Juda iyabhonga lezi leqiniso eliza kuba prophecy bakhulume bamemeza kakhulu phendukani futhi nibuyele emuva isikhathi singakedluli uNkulunkulu nginikela umlayezo osetheyiphini nakulezi zethameli ezibonakalayo kuwe kulokhu ukusa ngathemba ukuthi uzokuvumela futhi ubize yonke indodana nendodakazi kaNkulunkulu ephansi eyonke izwe letheyiphu noma ngaphansi komsindo wephimbo bayo babuyele ekuphendukeni isikhathi singakedluli Kuthi ngiyakholwa Nkosi ukuba uzothumela uAmos lapha bayomemeza into efanayo ngokuba wayengeke amemeze kodwa uma engumprofeti weNkosi ungumthumeli wezwi uthunyelwe yizwi enezwi futhi uyizwi manje Nkosi makwenziwe egameni likaJesu Kristu Amen